This message, Perfect Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, 25th August 1963, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Lomyalezo, ukholo olugqibeleleyo, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, ngowamashumi amabini anesihlanu ka-August we-1963, kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Our Heavenly Father, that is our intention tonight. We have assembled together to only believe, just believe the Lord Jesus.
Bawo wethu wasezulwini, leyo injongo yethu ngobu busuku, sihlangene endaweni inye, ukuza kukholwa kuphela, nje ukukholwa inkosi uYesu.
There are those here tonight who are sick and afflicted, and we have dedicated our service tonight to the healing of the sick and broken body.
Kukho abo apha ngobu busuku abagulayo nababandezelekileyo kwaye sinikezela inkonzo yethu ngobu busuku ekuphilisweni kwabagulayo nemizimba eyaphukileyo.
Now as the singer just sang that beautiful hymn, then Jesus came.
Ngoku njengoko umculi esandula ukucula lowa umnandi umhlabelelo, ngoko weza uYesu.
May you come on the scene for us tonight, Lord.
Wanga ungazela thina embonisweni ngobusuku, Nkosi.
And heal all that's afflicted, that there won't be a feeble person in our midst tonight.
Kwaye uphilise bonke abo babandezelekileyo, kwaye akusayi kubakho umntu utyhafileyo phakathi kwethu ngobusuku.
Grant it, Lord, and help us as we look to the Word now to find faith sufficient for this hour.
Siphe oko, Nkosi, kwaye usincede njengoko sijonge elizwini ngoku ukuba sifumane ukholo olwaneleyo lwale yure.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Sikucela oko egameni likaYesu. Amen.
There's a pair of glasses here that someone has lost has been found in the church.
Kukho indondo apha athe umntu othile wazilahla kwaye zifunyenwe ebandleni.
If anybody, if they belong to you, or you're on the platform, on the pulpit.
Ukuba nabani, ukuba zezakho, kulungile, zilapha eqongeni, epulpitini.
Now, I know that many are working, and they have to go home early.
Ngoku ndiyazi ukuba abanintsi bayasebenza kwaye kufanele bagoduke kwangethuba. Kwaye ke andisayi kuthetha thuba lide, ndize emva koko ndibe nomgca wokuthandazela, ndithandazele abagulayo. Oko kundinika ithuba lokuqhawulisa okunye okungxamisekileyo obekusegumbini nje. Ndiqhawulise zona nje ngoku ngaphambi kokuba ndingene kwaye ngalemva kwemini. Abanye babo ngokuqinisekileyo babi kakhulu kwaye bandlongondlongo. Kwaye benditsala iminxeba nam kwaye ndithandazela abagulayo.
How wonderful he is.
Ukubona isandla senkosi yethu uYesu siphilisa abagulayo nababandezelekileyo nje okunjani ukumangalisa akuko.
Now, not too often do we get into these healing services.
Ngoku asivamisanga ukungena kwezinkonzo zempiliso.
Because usually the Holy Spirit will come around if there's any emergency case and discern it right quick and pick it out and say something about it.
Ngokuba ngokuqhelekileyo si umoya oyingcwele uyakuza ngapha ukuba kukho imeko engxamisekileyo kwaye ayicalule kanye ngokukhawuleza aze ayichonge kwaye atsho into ethile malunga nayo.
Then the rest of them, we just, maybe it's nothing too bad, so we just pass it on by.
Emva koko zonke kuzo kutheni si mhlawumbi asiyonto nje imbi kakhulu ke siyegqitha nje ecaleni kuyo.
Today,
Kwaye ndicinge ekubeni ndilapha kabini namhlanje kufanele ukuba sinikezele inkonzo ibenye ibe yokuthandazela abagulayo.
I believe in healing the sick. I believe it is a Bible command.
Ndiyakholelwa ekuphiliseni abagulayo, ndiyakholelwa ukuba ngumyalezo weBhayibhile.
We cannot preach that without the full gospel without including that.
Asina kushumayela loo nto ngaphandleni ivangeli engcwele ngaphandleni kokubandakanya loo nto.
Now it's possible. I don't know yet. I haven't called home yet tonight.
Ngoku kuyakwenzeka andazi okwangoku andikatsaleli ekhaya ngobusuku okwangoku.
It may be possible that next Sunday I'd be through here again.
Kusengenzeka ukuba kwicawa ezayo ndiyakube ndilapha kwakhona.
And if you don't hear from us this week, if Billy don't let you know, he'll know a little later on in the week.
Kwaye ukuba anivanga kuthi kule veki ukuba uBhila kanazisanga uyakwazi kamva kancinci apha evekini.
If you don't hear, then we'll be here again next Sunday.
Ukuba anivanga ngoko siyakuba lapha kwakhona kwicawa elandelayo.
Because that gives you labor day, you see, to rest up and to get home on.
Kuba oko kuninika usuku labasebenzi uyabona ukuphumla kwaye ke okanye ukugoduka uyabona.
So we'll try the Lord willing.
Kwaye ke siya kuzama inkosi ithandile.
Now if you don't hear, I think Billy drops your card or tells you through the services some way.
Ngoku kulungile ukuba anivanga ndicinga uBilly unizisela ikhadi okanye anixelele apha kwinkonzo ngenye indlela.
So if he doesn't call you, then I'm coming back for this next coming Sunday.
Ke ukuba akanibizanga ngoko ndiyakubuyela kule veki ilandelayo izayo icawa. Ukuba umzalwane uNeville kulungile konke enye yezinkonzo. Oh, ilungile.
Oh, that's fine.
Oh, ilungile.
If anybody wants to know this little Collins here.
Ukuba nabani ufuna ukwazi lo Collins mncinci apha.
And we're doing time of the seven seals.
Ogqirha bayixelile laa nkwenkwe incinci.
The doctor had told that little boy was rheumatic fever.
Ogqirha bayixelele laa nkwenkwe incinci inomkhuhlane wamathambo.
That he had to lay on his back and drink through a tube. That was it.
Ukuba kufuneka ilale ngomqolo wayo kwaye isele ngombhobho kwaku yiloo nto.
And the father and mother brought him home and set him in the room, prayed for him.
Kwaye uyise nonina bayizisa ekhaya baze bayihlalisa egumbini bayithandazela.
And the Lord Jesus healed him so completely, he went back to school and the authorities called him in about it.
Kwaye inkosi uYesu wayiphilisa ngokupheleleyo yabuyela esikolweni kwaye basemagunyeni bababizela ngaphakathi malunga nayo.
So they called the specialist who was waiting on him, and he couldn't believe such a thing as that.
Ke babiza incutshe eyayilinde yona kwaye zange ayikholelwe into enjalo enjengaleyo.
And they brought the boy down for a test and he was perfectly normal as well.
Kwaye bayizisa inkwenkwe ezantsi ukuba ivavanywe kwaye yayilunge ngokupheleleyo kwaye iphilile.
Then Jesus came. The tempter's power is then broken.
Ngoko uYesu weza amandla omlingi ayephulwe ngoko.
You know, strange thing, I was going to ask someone to sing that song tonight.
Uyazi into engaqhelekanga bendiza kucela umntu othile ukuba acule laa ngoma ngobu busuku.
As I was ministering in the room there, here comes someone singing it. Then Jesus came.
Kwaye njengoko bendilungiselela igumbini phaya, nantso isiza umntu othile eyicula ngokuphandle apha, ngoko weza uYesu.
If that wasn't singing, I was going to ask someone to sing it before I spoke tonight.
Ukuba okuya bekungaculwanga, bendiza kucela umntu othile akucule ngaphambi kokuba ndithethe ngobu busuku. Ke usebenza zonke izinto ngokulungileyo. Ngoku abanintsi benu bayakuba belindile de kuse abanohambo olude abaza kuluhamba kwaye ndiyawuncoma lo mgudu.
Some of you will drive home tonight because you got to go to work by daylight in the morning.
Abanye benu bakuqhuba begoduka ngoba usuku kuba kufanele niye emsebenzini ekukhanyeni kwemini kusasa.
And I know it's hard.
Kwaye ndiyazi ukuba kunzima.
And then when I think and see that, I get spells too, you know.
Kwaye xa ndicinga kwaye ndikubona oko ndiya kufumana ukucaphuka nam uyazi.
I get moody. I get to a spot to where what gets me is where I get to those spells when I get all overworked.
Ndiye ndingatyhileki ndifika kwindawo apho okundifumanayo kulapho ndifika koko ukucaphuka xa ndixakeke kakhulu.
And Satan comes tell me why nobody cares for you.
Kwaye uSathana uyeza andixelele kutheni akukho mntu kukhathaleleyo ngawe. Ngenene awunasihlobo ehlabathini yabone kwaye ukuze khumbula andinguye ongenakuhendwa yabona kufanele ndikweyise oko. Ngoko xa ndijonga ngasemva kwaye ndibone into ethile efana nale ndiyibeka kanye ebusweni bakhe ndize ndithi malunga nantoni nokuya. Oko kuyandinceda ndeyise. Malunga nantoni nokuya. Njengomhlobo othile wam ohleli ngaphakathi emhlanganweni apha.
There was a clan, kind of a clan that doesn't believe in divine healing.
Kwakukho isiduko, hlobo lwaso isiduko esingakholelwayo kwimpiliso engcwele.
Come to this young fella recently and said to him,
seza kulomfo mncinci ngekudala saza sathi kuye,
that stuff that they're preaching here about that divine healing, there's nothing to it.
Laa nto abayishumayelayo phaya malunga nalaa mpiliso engcwele akukho nto kuyo.
And this man lives in Kentucky right near an old woman that when we was at Action Campgrounds that was dying with cancer.
Kwaye le ndoda ihlala eKentucky kanye kufutshane nomfazi omdala xa sasise Acton Campground owayesifa ngumhlaza.
And her sister came to the meeting that night with a handkerchief in her purse that she'd taken.
Kwaye udade wabo weza emhlanganweni ngobu busuku kunye netshefu etyesini yakhe awayethabathile.
And the Holy Spirit called out the woman back there, and I'd never been in that country before.
Kwaye umoya oyingcwele wambiza umfazi emva phaya kwaye zange ndibe kwela lizwe ngaphambili.
And told her that she had a handkerchief in her purse that she had there she tucked from home.
Kwaye wamxelela ukuba unetshefu etyesini yakhe awayenayo apho ayithabathe ekhaya.
And her sister was up on a certain ridge there, dying with cancer of the stomach.
Kwaye udade wabo wayephezulu kwiqolo elithile apho esifa ngumhlaza wesisu.
The doctors gave her up.
Oogqirha babemncamile.
And I said, go put the handkerchief upon the woman, for thus saith the Lord, she shall live.
Kwaye ndathi, hamba ubeke itshefu phezu komfazi, ngokuba itsho inkosi, uya kuphila.
And that's the night the neighbors up there thought they had the Salvation Army when Brother Ben got up there.
Kwaye yaba ngobo busuku, abamelwane phezulu phaya, babecinga ukuba babene Salvation Army, xa umzalwane uBen waye phaya.
And then that lady was so perfectly healed until she does her own work and the neighbor's work.
Waza wabeka kwaye emva koko elanenekazi laliphiliswe ngokugqibeleleyo kakhulu lada lazenzela umsebenzi walo kunye nomsebenzi wabamelwane.
So this young man knowing that, he said, then explain her case.
Ke lo mfo mncinci ekwazi oko wathi ngoko cacisa imeko yakhe yayigqiba.
Explain, you know she had cancer.
Cacisa uyazi ukuba ebenomhlaza.
She's here in Louisville, the doctors that performed the operation.
Ebelapha eLouisville kwaye oogqirha benze utyando.
And just simply turned, so put her back and nothing could be done.
Kwaye ngokukhawuleza nje bajika bamthunga bambuyisela akukho nto inokwenziwa.
And now she's perfectly normal. Well, then explain that.
Kwaye ngoku ulunge ngokugqibeleleyo kulungile wathi cacisa loo nto.
That's settled.
yayigqiba yabona.
You know what the Bible said, and they could say nothing amiss because the man was standing right in their midst on who the miracle was done.
Uyazi eBhayibhileni yathi kwaye babengenakutsho nto ichasileyo ngokuba indoda yayimi kanye apho phakathi kwabo lo umqondiso owenziwe kuyo. Kulapho si imbeka uSathana ehlazweni ayenzi njalo. Indoda yayimi apho lo umqondiso owenziwe kuyo. Ngaba uThixo uyabavusa abafileyo nakuhleli indoda kanye apha ivuswe ekufeni. UThixo uyabaphilisa abagulayo owubethu, izandla zingaya nje kuyo yonke indawo. UThixo uyabaphilisa abagulayo.
And we know he's the great I am. Not the great I was or will be. I am.
Kwaye siyazi ungu ndinguye. Omkhulu, omkhulu, hayi omkhulu, ndandinguye, okanye yakuba nguye, ndinguye.
I am ever present, everywhere, all time. The same yesterday, today, and forever.
Njalo lonto, ndinguye, lowo, usoloko ekhona phina, lonke ixesha, okwanguye izolo namhlanje naphakade.
Now, the hurry, let's turn now into the blessed Bible.
Ngoku, ukukhawulezisa. Masithile ngoku kwesikelelekileyo iBhayibhile.
I want to read a passage that used to just turn me around when I read it.
Ndifuna ukufunda isicatshulwa esiqhele nje ukundijikelezisa xa ndisifunda.
And I want to have a prayer line tonight and pray for everybody that wants to be prayed for.
Kwaye ndifuna ukuba nomgca wokuthandazela ngobusuku, ndize ndithandazele wonke ubani ofuna ukuthandazelwa.
And now we're going to turn to Mark, St. Mark, the 11th chapter of St. Mark.
Kwaye ngoku siza kutyhila kuMarko ongcwele, uMarko isahluko seshumi elinanye kuMarko ongcwele.
And we're going to begin to read about the 22nd verse of the 11th chapter of St. Mark.
Kwaye siza kuqalisa ukufunda malunga nomqolo wamashumi amabini anesibini wesahluko seshumi elinanye kuMarko ongcwele.
Many of you know this scripture, it's very familiar.
Kwaye abaninzi benu bayasazi esi sibhalo siqhelekileyo kakhulu.
It was a scripture I was thinking on Brother Russell when he spoke to me and said about those squirrels.
Ibe sisibhalo ebendicinga ngaso mzalwane Russell xa ezo xa wathetha nam kwaye watsho malunga nabo nomatse.
And that was just the very scripture I was thinking of.
Kwaye yayikwa seso sibhalo kanye nje endandicinga ngaso.
It's always been a puzzle.
Ibisoloko inkohla.
He said, if ye say, not if I say, if you say.
Wathi, ukuba nithi, hayi ukuba ndithi, ukuba nithi.
Now let us read.
Ngoku masifundeni.
Jesus answering said unto them, have faith in God.
Upendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain,
kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba,
be thou removed and be thou cast into the sea,
funquka kwaye uphoseke elwandle,
and shall not doubt in his heart,
kwaye angathandabuzi entliziyweni yakhe,
but shall believe that those things which he saith shall come to pass.
Kodwa asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethileyo ziyakwenzeka.
He shall have whatsoever he saith.
Wokuzuza oko athe wakuthetha.
Therefore I say unto you, what things soever you desire.
Ngenxa yoko ndithi kuni, neziphi izinto enisukuba nizinqwenela.
When you pray, believe that ye receive them and you shall have them.
Xa nithandaza, kholwani ukuba nizamkele, kwaye niyakuba nazo.
And when you stand praying, forgive.
Naxa sukuba nimi nithandaza, xolelani.
If you have aught against any,
ukuba ninendawo ngakubani.
That your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
Ukuze noyihlo naye osezulwini anixolele iziphoso zenu.
But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
Kodwa ukuba anixoleli nina, naye uyihlo osezulwini akasayi kunixolela iziphoso zenu.
Now, faith is based on forgiveness.
Ngoku ukholo luxhomekeke ekuxoleleni ngoko.
And then, as we said this morning, trying to get the church into the place to where we could really see apostolic times moving among us.
Ke ngoko, njengoko sitshilo ngalentsasa, sizama ukufumana ibandla libe kwindawo apho sinokubona ngenene amaxesha obupostile eshukuma phakathi kwethu.
That's what we all hunger, and it's just laying right at the door.
Ilondo sonke siyilambeleyo kwaye ileli nje esangweni.
Yes, we see it, but we want to see more of it.
Siyayibona, kodwa sifuna ukubona okuninzi kwayo.
We want it such a flow that it'll be a help to us flow out to others.
Sifuna ukuyibona iphokokela ngendlela apho iyakuba luncedo kuthi ukuba siphokokele kwabanye.
Remember, Jesus, as we had in the lesson this morning, he never used his power for himself. He used it for others.
Kumbulani, uYesu, njengoko besinako kusifundo ngalentsasa, akazange asebenzise amandla akhe esenzela isiqu sakhe, wawasebenzisela abanye.
That's what it was sent for.
Yiloo nto awayethunyelelwe yona.
You think sometimes, why would a man that was so full of power like him would have to ever be sick? Yes, sir.
Kwaye ucinga ngelinye ixesha, kwakutheni indoda eyayizele ngamandla kangako njengaye yayinakho nje ukuba igule? Ewe mhlekazi.
I've read in some book somewhere where when he raised up that boy, the widow's son from Nain.
Ndifundile kwenye incwadi ndaweni ithile apho xa wavusa la nkwenkwe unyana omhlolokazi waseNain.
I believe the prince of the house of David.
Ndiyakholwa inkosana yendlu kaDavide ukuba wahlala phezu kwelitye wagcuma intloko ebuhlungu, yabona? Wathwala ubuthakathaka bethu, ukuthwala kuthetha ukuzifumba zona, yabona? Wazithwala kwaye wayenazo zonke izinto nga njengoko sinazo.
He had sickness, he had temptations, he had troubles, he had frustrations, just as we have.
Wayenokugula, wayenokulingwa, wayenengxaki, wayenokudideka njengoko sinako.
Because he had to be the right kind of a mediator.
Ngokuba wayefanele ukuba luhlobo olululo lomxolelanisi.
So he had to be partakers, the husbandman, of the fruit before he would know.
Ke kwafuneka abe ngumthathi nxaxheba, umlimi wesiqhamo, ngaphambi kokuba abe nokwazi. Umfazi emthonjeni nezinto ezininzi, yabona, ukuba sikhangela kakuhle esibhalweni. Ndifuna ukutsho ukuba ndiyasikholelwa sonke isibhalo kwaye nesuntswana laso ukuba linyanisile. Kukho abagxeki namhlanje abangasokuze bavume ukuyikholelwa loo nto. Umgxeki wakhe wathi xa uYesu wathumela abo bafundi khona apho elaa hashe lincinci lalibotshelelwe khona apho iindlela ezimbini zidibanayo, ukuba wayesele elungiselele kwangaphambili apho elaa hashe lincinci lalibotshelelwe khona. Yabona, abayiqondi loo nto ukuba uThixo wayeseyilungiselele.
God told me other day with Brother Dow here that I would shake his hand on the street again.
UThixo wandixelela ngenye imini kunye nomzalwane uDow apha ukuba ndiya kuqhawula isandla sakhe esitratweni kwakhona.
That's very strange. I wasn't here that morning.
Ayiqhelekanga kakhulu loo nto, ndaningekho apha ngaloo ntsasa.
But 2 minutes longer or a minute longer, I'd not met him on the street, but I stepped off the car just in time to shake his hand when he was coming in on the street.
Kodwa imizuzu emibini ubude, okanye umzuzu obude, bendingenakudibana naye esitratweni, Kodwa ndohlika emotweni nje kanye ngexesha ukuqhawula isandla sakhe xa wayengena esitratweni.
He didn't know. He had his glasses off, he couldn't see me.
Wayengandazi. Wayezikhulule indondo zakhe, wayengena kundibona.
When he heard my voice, he started crying.
Xa weva ilizwi lam, waqalisa ukulila.
What was it?
Yayintoni?
Usually he doesn't do that, but it was the answer to what was told him up there under the oxygen tent, he would do it.
Kumaxa amaninzi akaqhelanga kuyenza loo nto, kodwa yayiyimpendulo koko wayekuxelelwe phezulu phaya, phantsi kwentende ye-oxygen. Uya kuyenza.
I said you were also set in the church again. His heart's desire.
Ndathi, uya kuhlala ebandleni kwakhona, umnqweno wentliziyo yakhe.
When he was having a Chicago meeting, he wanted to come to that meeting. His heart was for it.
Xa sasinomhlangano eChicago, wayefuna ukuza kulaa mhlangano, intliziyo yakhe yayilapho.
I sent him a telegram of greetings for us and the children, told him we was praying that he could get well right quick.
Ndamthumela ucingo lwemibuliso yethu nabantwana, ndamxelela ukuba sasithandazela ukuba aphile ngokukhawuleza.
And a loving brother who visited him said that he just wanted to come so bad.
Kwaye umzalwane onothando owamtyelelayo watsho ukuthi ufuna nje ukuza kakubi. Kodwa nanku ehleli apha ngobu busuku kunye nathi, yabona?
That was not pre-arranged.
Oko kwakungalungiselelwanga kwangaphambili.
The same God arranged it. He makes everything work perfectly on the dot.
UThixo okwamnye uyilungiselele, uyenza yonke into isebenze ngokugqibeleleyo exesheni.
A critic once said that no wonder Jesus could take 5 loaves and feed 5,000.
Umgxeki wakhe watsho ukuthi akumangalisi ukuba uYesu wayenokuthabatha iilofu ezintlanu adlise amawaka amahlanu.
Said the loaves were bigger in that day, and he just got each loaf to feed 1,000.
Wathi iilofu zazinkulu ngaloo mhla, kwaye wasika nje iilofu nganye ukutyisa iwaka.
I give you to understand a little boy had it in his lunch.
Dininika ukuba niqonde inkwenkwana incinci yayinazo kwisidlo sayo sasemini.
A little child packed 5 loaves of bread that could feed 5,000 people.
Umntwana omncinci waphatha ilofu ezintlanu zezonke ezazinokudla amawaka amahlanu abantu kwaye bahluthe. Ngoko malunga naphi neengobozi ezilishumi elinesibini ezigcweleyo ezaqokelelwayo emva koko, yabona?
Oh, they just, that's just critics, that's all.
Oh, nje bazi, abo nje ngabagxeki kuko konke okukuko.
That doesn't change God's word. It's just the same thing. Moves on.
Oko kuluguquli ilizwi likaThixo, likwalinye nje, yabona, liyaqhubeka.
Now, we want to speak now upon faith and a different type of faith, perfect faith.
Ngoku sifuna ukuthetha ngoku phezu kokholo kunye nohlobo oluhlukileyo lokholo, ukholo olugqibeleleyo.
That's a great thing.
Leyo yinto enkulu.
Now, faith, we're told in the Bible, faith cometh by hearing.
Ngoku ukholo, siyaxelelwa eBhayibhileni, ukholo luza ngokuva.
Now, you cannot be saved without faith.
Ngoku akunakusindiswa ngaphandleni kokholo.
And faith is something that you have to believe is there, that really nothing else will declare it there but faith.
Kwaye ukholo yinto ethile okufanele uyikholelwe ukuba ikhona, ukuba ngenene akukho nto yimbi ingenye eyakubabaza ukuba ikhona, koko lukholo.
Now, I'm trying to bring faith to you so that you can be ready for this prayer line in the next few minutes.
Ngoku ndizama ukuzisa ukholo kuni ukuze nilungele lo mgca wokuthandazelwa kwimizuzu embalwa ezayo.
Now, faith, he that cometh to God must believe that he is.
Ngoku ukholo, lo uzayo kuThixo ufanele akholwe ukuba ukho.
And it's impossible to please God without faith. You cannot please.
Kwaye akunakho ukumkholisa uThixo ngaphandleni kokholo, akunamkholisa yena.
And if you say you believe God, you have never seen him. See?
Kwaye ukuba uthi uyamkholelwa uThixo, akuzange wambona yena, yabona?
So then you've got to believe it by faith.
ke ngoko kufanele uyikholelwe yona ngokholo.
And if you could see it, it would be no more faith.
Kwaye ukuba unakho ukubona yena ayisayi kuba saba lukholo, yabona?
Anything that the senses declares is no more faith. It's a scientific fact.
Nantoni na ezithi izimvo zichaze ayiselulo ukholo, yinto yenzululwazi.
It's not no more faith.
Yabona, ayiselulo ukholo.
But you have to accept him by faith. And he that cometh to God must believe God, and faith comes by hearing the word of God. Amen.
Kodwa kufanele wamkele yena ngokholo, kwaye lo uzayo kuThixo makamkholwe uThixo. Kwaye ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo, yabona?
You must first believe this is God's word.
Ufanele kuqala ukholwe oku ukuba lilizwi likaThixo.
And you must come to God by the word. Amen.
Kwaye ufanele uze kuThixo ngelizwi.
Just take the word what it says and that's right.
Yabona? Thabatha nje ilizwi elikutshoyo kwaye oko kulungile.
Everything else contrary to it is not right.
Yonke engenye echasene nalo ayilunganga.
Abraham had to believe just what that voice told him.
U-Abraham kwafuneka akholelwe nje loo nto elalizwi lamxelela kona.
And when he was 100 years old, 25 years later,
kwaye xa wayenekhulu leminyaka ubudala, emva kwamashumi amabini anesihlanu,
he was stronger believing than he was 25 years ago when it was given to him.
Waye omelele ekuyikholelweni yona kunokuba wayenjalo kwiminyaka emashumi amabini anesihlanu egqithileyo xa wayinikwayo yona.
He believed it.
Yabona, wayikholelwa yona.
And he staggered not at the promise of God through unbelief.
Kwaye zange athandabuze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa.
But was strong giving praise to God.
Kodwa omelela enika indumiso kuThixo.
Knowing that he was able to perform what he promised. That's why everyone must be that way.
Esazi ukuba wayenakho ukwenza oko akuthembisileyo, kwaye leyo indlela wonke ngamnye kufanele abe ngalandlela.
You must come with an unfailing faith, believing that God made the promise.
Kufanele uze nolungohlulekiyo ukholo, ukholelwe ukuba uThixo wenze isithembiso.
But now you have to be in a position to have that faith.
Kodwa ngoku kufanele ube kwindawo ukuze ube nalo olwakholo.
That's what we're going to talk about. Receive that faith.
Kwaye koko esiza kuthetha ngako, yabona, ukwamkela olwakholo.
In Hebrews, the book of Hebrews, 11th chapter, we are told that faith is the substance of things hoped for.
KumaHebhere, incwadi yamaHebhere, isahluko seshumi elinanye, siyaxelelwa ukuba ukholo ngundoqo wezinto ezithenjwayo.
Now, here's where many people fail to receive their healing or what they're asking for.
Ngoku apha kulapho abantu abaninzi bohluleka khona ukwamkela impiliso yabo okanye oko bakucelileyo.
Because they take faith to be something that it is not.
Ngokuba bathabatha ukholo lube yinto olungeyiyo, yabona?
They don't believe it. It's not imagination. It is a actual substance.
Abayikholelwa li aliyoncinga ngundoqo oluqobo.
Now listen close. See, it is not what you imagine.
Ngoku phulaphulisisa, yabona, asikuko okucingayo.
It's just as real to you as any sense of your body will declare anything else.
Luyinene nje kuwe njengalo naluphi na uluvo lomzimba wakho oliya kubabaza nayiphi na engenye.
It's just as real as my eyes says this is a piece of paper.
Luyinene njengamehlo am achoyo eli liphetshana.
It's just as real as to say that is a lie.
Luyinene nje njengokutsho ukuthi okuya kukukhanya.
It's just as real as to say I feel my coat.
Luyinene njengokuthi ndiyayiva ijasi yam.
It's just as real as I hear that baby talking there or making its noise.
Luyinene nje ngoko ndisiva olwasana luthetha phaya okanye lusenza ingqolo yalo.
Just that real is music playing.
Yabona nje okuya kuyinene nje ngomculo udlala.
It's just as real as I taste anything in my mouth.
Luyinene nje ungcamla nantoni na emlonyeni wam.
It is that real, only you can't show it to somebody else.
Luyinene kuphela akunakulibonisa komnye umntu othile ongomnye.
You have it alone. Amen. It's yours.
Unalo wedwa. Amen. Lolwakho.
Faith is the substance. Amen. See? It's not just a myth.
Ukholo ngundoqo. Yabona? Hayi nje intsomi.
So many people come. Now these are real deep lessons. And I'll catch the top of it, and then you dig down in it.
Ke abantu abaninzi bayeza ngoku ezi zifundo ezinzulu ngenene kwaye ndiyakubamba nje inhloko yaso emva koko hombe ezantsi kuso yabona.
Notice, it is something that you possess. Not imagination. You really have it.
Qaphela yinto ethile onayo hayi ingcingane. Ukuba unayo ngenene.
It's just as real to you as any other thing that could be.
Luyinene nje kuwe, njengayo nayiphina enye into onayo ngenene.
It's just as real as you know that you're riding your automobile.
Luyinene njengokuba usazi ukuba ukhwele imoto.
It's just as real as you know that you're sitting in the church.
Luyinene njengoko usazi ukuba uhleli ebandleni.
It's just as real as you hear my voice.
Luyinene njengoko nisiva ilizwi lam.
It is a substance, not an imagination, not an emotion.
Ngundoqo, hayi ingcingane, hayi imvakalelo.
But something that you have.
Kodwa into ethile onayo.
And it comes to you by hearing the word of God in that only.
Kwaye iza kuwe ngokuva ilizwi likaThixo kwaye lona lodwa.
Faith comes by hearing and hearing the word of God.
Ukholo luza ngokuva kwaye ukuva ilizwi likaThixo.
That puts it back to where your faith then is not in some individual.
Oko kulubeka apho lukhoyo ukholo lwakho ngoko alukho kumntu othile.
It's not in a man. Not in our organization. It's not in a group of people.
Alukho zendodeni, alukho embuthweni, alukho kuqela labantu.
It's in God because God is the Word.
Amen.
Your faith is in God.
Lukuthixo, ngokuba uthixo lilizwi, yabona, ukholo lwakho lukuthixo.
Faith comes by hearing the Word of God.
Ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo.
Then when God by his word.
Ngoko xa uThixo ngelizwi lakhe.
Not what somebody else did, somebody else said.
Hayi ngoko umntu othile ongomnye akwenzileyo, umntu othile ongomnye wathi.
But by what God's word said.
Kodwa oko lakutshoyo ilizwi likaThixo.
He said, let every man's word be a lie and mine be true.
Wathi malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki kwaye elam libe yinyaniso.
Now you see somebody else do something by a word act of God or promise of God.
Ngoku ubona umntu othile senza into ethile ngomsebenzi okanye ngesenzo sikaThixo okanye isithembiso sikaThixo.
And many of them say I can do that too. It's an imagination. And when they do, you find them wrecked up out there somewhere.
Kwaye abanintsi babo bathi, ndingayenza loo nto nam, yingcingane. Kwaye xa beyenza, obafumana betyobokele, phandle phaya ndaweni ithile.
It's got to be a substance.
Ifanele ukuba ngundoqo.
Now that is potentially a thing.
Ngoku oko kokusondeleyo elukholweni.
That is something that would bring you to a thing.
Leyo yinto ethile eyakusondeza elukholweni isondele.
Like if you ask me for an oak tree and I give you an acorn.
Njengoko bonokundicela umthi womoki ndize ndikunike imbewu yomoki.
Potentially you have an oak tree, but it hasn't produced itself yet.
Ngokusondeleyo unawo umthi womoki kodwa awukazivelise okwangoku.
But when really brings itself out, it is an oak tree.
Kodwa xa ngenene izivelisa ingumthi womoki.
And when you imagine that God does this,
kwaye xa ucinga ukuba uThixo wenze oku,
but when it's revealed to you, it's a faith then. A perfect faith that cannot fail.
Kodwa xa ityhilwa kuwe, lukholo ngoko, ukholo olugqibeleleyo olungenakohluleka.
Yeah, that's the reason those visions are so tremendous to me. Because it's been proved right every time. See?
Eso sisizathu lo mibono imikhulu kangaka kakhulu kum ngokuba ingqiniwe ilungile lonke ixesha yabona.
And I know that he promised that.
Kwaye ndiyakwazi ukuba uyithembisile loo nto.
And he promised in his word and here he comes and promises for this day.
Kwaye uyithembisile elizwini lakhe. Kwaye naku esiza aze ayithembise ngalo mhla.
Therefore you know where you're standing when he says so.
Ngenxa yoko uyazi apho ume khona xa watsho njalo yabona.
That gives me a faith because he never does nothing contrary to his written word. See?
Oko kundinika ukholo ngokuba akazange enze nanto echaseneyo kwilizwi lakhe elibhaliweyo yabona.
If it was contrary to the word, I couldn't have faith in it.
Kwaye ukuba yayichasene kwilizwi bendingena kusokuze ndibe nalukholo kuyo.
Brings it right back again to the word. See? Faith in hearing the word of God.
Ibuyisela kanye kwakhona elizwini, yabona, ukholo ekuveni ilizwi likaThixo.
You must hear the word. God's word is that all sufficient word.
Kufanele uve ilizwi likaThixo lilo elililizwi elikuko konke ukwanela.
It's all you have need of is this word.
Kuko konke ukudingayo lelilizwi.
Now, faith being the substance, and in there we find out in Hebrews what faith was and what those did who had faith.
Ngoku ukholo ekubeni lungundoqo kwaye phaya sifumana kumaHebhere okwakulilo ukholo noko abo bakwenzayo ababenokholo.
See, there's many times that people have faith today and tomorrow they haven't got it. The next day there's something and something else.
Yabona kukho amaxesha amaninzi apho abantu benokholo namhlanje kuze ngengomso bangabinalo kusuku olulandelayo kukho into ethile kunye nento ethile engenye.
But when God once anchors it and you see it, there's nothing ever going to make you move from it.
Kwaye xa uThixo walimiselayo kwaye ulubone akukho nanto engaze ikwenze umke kulo.
You're just poking, reaching, presuming. And pursue this adventure without authority.
Uyatyhala nje, ufikelele, uqikelele, kwaye ukuqikelela kukulinga ngaphandle kwesigunyaziso.
You're just trying this and go to this and run here and run there.
Uyazama nje oku, kwaye uyazama oku, kwaye uye ngala ndlela uze ubaleke apha, kwaye ubaleke phaya.
You haven't got the faith yet.
Awukabinalo ukholo kwangoku.
But when that is what we call faith.
Kodwa xa oko koko sikubiza ukholo.
Excuse me. I want you to.
Ndi uxolo. Ndifuna nina ni enkosi mzalwane.
I want you to get this now.
Ndifuna nina nikufumane oku ngoku.
The church has got to lift itself in the power of God.
Thina ibandla kufuneka liziphakamise ngokwalo emandleni kaThixo.
How? We're too close to the end now.
Njani sikufupi kakhulu esiphelweni ngoku.
And I believe the church is in condition where we can teach it a little deeper thing.
Kwaye ndiyakholwa ibandla lokwimeko apho singalifundisa lona izinto ezinzulu kancinci.
And rub some of this make-believe out.
Amen.
See? And get into something real.
Size sikhuhle okunye koku kuzenza makholwa kuphume, yabona, size singene kwinto yenene.
To be something that you know.
Yabona, ifanele ibe yinto ethile oyaziyo.
If you say, Brother Branham, that isn't a lie.
Kwaye ukuba uthi, mzalwane uBranham, oko asiko kukhanya.
Yet I know it's a lie.
Noko ndiyazi kukukhanya.
How do you know it's a lie?
Wazi njani ukuba kukukhanya.
I'm looking at it.
Ndijonge kuko.
Well, how do you know that you could be wrong?
Kulungile wazinjani ukuba unakuba ngophosisileyo.
My sight has always declared to me that that was lies.
Ukubona kwam kwasoloko kwadandalazisa ukuba okuya yabe ikukukhanya, yabona?
And that's the reason I believe those visions, because it's always declared to me the truth, because it comes from the Word.
Amen.
Kwaye eso sisizathu ndiyikholelwayo lo mibono kuba yasoloko idandalazisa ukuba inyaniso kuba iphuma elizwini, yabona?
Then if he says it, that settles it.
Ngoko ukuba uyayitsho igqityiwe.
Now when it's declared like that, there's no more guesswork. It's going to be.
Ngoku xa idandalazisiwe ngokwala hlobo akusekho kuqikelela kumbi, ifanele ibe yiyo.
Then you hear it, thus saith the Lord.
Ngoko uyayiva itsho inkosi, yabona?
Because it's beyond the human thinking, it's up into the realms of the Lord's thinking.
Ngokuba ingaphaya kokucinga komntu iphezulu kwilizwe lengcinga zenkosi.
But you're standing here just as a vine, just as a branch producing the fruit that's in the vine.
Kodwa ume apha nje ngoko mdiliya njengesebe livelisa isiqhamo elikumdiliya.
God uses man and man only.
Yabona, uThixo usebenzisa umntu kwaye umntu kuphela.
God doesn't use machinery.
UThixo akasebenzisi oomatshini.
God doesn't use groups of man. God doesn't use organizations.
UThixo akasebenzisi amaqela abantu. UThixo akasebenzisi imibutho.
God uses individuals. Always.
UThixo usebenzisa abantu ngabanye soloko.
Now faith is the substance, and by it we understand all those things are done.
Ngoku ukholo ngundoqo kwaye ngalo siyaqonda zonke ezo zinto zenziwe.
It's not a imagination, it is a substance, especially perfect faith.
Asiyo ncingana ngundoqo ingakumbi ukholo olugqibeleleyo.
That's what I'm talking on tonight, getting to perfect faith.
Yiloo nto ndithetha ngayo ngobu busuku ndingena kukholo olugqibeleleyo.
It is not an imagination.
Asiyo ncingane.
Now other just people come say, oh, I got all faith. Oh, I sure have.
Ngoku abanye baba nabantu abazayo bathi, oh, ndifumene lonke ukholo. Oh, ndiqinisekile ndinalo.
Oh, you stand here for this, you see.
Kulungile, umele ntoni apha ngoku, yabona?
See, your very actions prove that you haven't got what you're talking about. See?
Yabona, kwa izenzo zakho ziyangqina ukuba kunayo lento uthetha ngayo, yabona?
If you had faith, then why you stand the prayer line for? See?
Ukuba ubonalo ukholo ngoko umele ntoni kumgca ukuthandazelwa, yabona?
What do you do these things for?
Uzenzela ntoni ezo zinto?
See, if you had perfect faith, you'd look right straight at God and believe it and walk away.
Yabona, ukuba ubunokholo olugqibeleleyo, ubunokujonga kanye ngqo kuThixo uze uyikholelwe kwaye uhambe umke.
You would have no need of coming into a prayer line.
Ubuya kungabi nasidingo sokuza kumgca ukuthandazelwa.
You'd have no need of these things, because your faith has done made it so.
Ubungayi kuba nasidingo sezi zinto ngokuba ukholo lwakho luyenzile ngolo hlobo, yabona?
What would be the use for me saying I got to put a shirt on?
Ibiya kuba yintoni imfuneko yam yokuba ndithi ndifanele ndinxibe ihempe?
I got a shirt on.
Ndinxibile ihempe.
How do you know you got a shirt on?
Wazi njani ukuba unxibe ihempe?
Well, I see it, feel it, and I know it's there.
Kulungile, ndiyayibona, ndiyayiva, kwaye ndiyazi iphaya.
Well, that's just how real that when perfect faith takes a hold.
Kulungile, oko nje indlela ekuyinene ngako xa ukholo olugqibeleleyo lungena. Akudingi nto yimbi, sele yenziwe, uyayazi. Uyazi njani? Ukholo lundixelela njalo. Injalo loo nto, yabona? Niyayifumana ngoku endibhekiselele kuko.
That's perfect faith.
Olwakholo olugqibeleleyo.
Now, in other words, I'm venturing out.
Ngoku ngamanye amazwi ndiyalinga.
Well, I'll go. The Bible says call the elders, let them go on pray over. I'll go.
Kulungile, ndiyakuhamba. IBhayibhile ithe biza amadoda amakhulu mawakuthambise ngeoli athandaze phezu kwayo. Ndiyazi, ndiyakuphakama. Kwaye uthi kulungile, ndiza kuphila.
Don't watch how you're going to make yourself just worked up.
Yabona, uyazenza ngokwakho akuqala seli ngoku uza kuzidinisa nje nje.
Then when he passed you, you say, oh, I still don't feel. See, there he was. You didn't have faith.
Ngoku xa egqitha uthi, oh, ah, andikaboni nangoku. Yabona, nako apho ubukhoyo, ubungenalo ukholo.
Your genuine faith will do it right there.
Ukholo lwakho lwenene luyakuyenza kanye apho.
Your genuine faith will make it so real to you that.
Ukholo lwakho lwenene luyakuyenza ibe ngenene kuwe ukuba.
Look at that little woman with the blood issue. She said, if I can only touch the border of his garment, I'll be made well.
Jonga umfazi omncinci nethombe legazi wathi ukuba nje ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe ndiyakuphiliswa.
And as soon as she did it, she said she felt within herself that her blood issues stopped.
Kwaye kwamsinya njengoko wenzayo wathi weva ngaphakathi kwakhe ukuba ithombe legazi lakhe linqamkile.
She actually believed it.
Wayikholelwa ngenene.
And when she touched it, the through there stopped. Jesus turned and said,
kwaye xa wayichukumisayo yona ukubonisa ukuba lanqamka uYesu wajika wathi,
who touched me?
Kubani ondichukumisileyo mna?
That's perfect faith.
Olwakholo lugqibeleleyo.
That same perfect faith tonight will touch Jesus Christ just as it did then.
Kwaye olwakholo olunye lugqibeleleyo ngobu busuku liyakuchukumisa uYesu Kristu njengoko lenzayo ngoko.
A woman come with a perfect faith for that time.
Umfazi weza nokholo olugqibeleleyo ngela xesha.
Now we see, at first the disciples didn't have this perfect faith.
Ngoku siyabona ekuqalekeni abafundi babengenalo olukholo olugqibeleleyo.
They didn't have it because they had Christ walking with them.
Babengenalo ngokuba babenoKristu behamba naye.
But then afterwards Christ was in them.
Kodwa ngoko emva koko uKristu wayekubo.
And so you see, it's hard then to have this perfect faith without the Holy Spirit.
Kwaye ke uyabona kunzima ngoko ukuba nolukholo olugqibeleleyo ngaphandle komoya oyingcwele.
It has to bring it. It does.
Ifanele iluzise, iyakwenza.
Now you say the disciples didn't have perfect faith, no.
Ngoku uthi abafundi babengenalo ukholo olugqibeleleyo, hayi.
For they had an epileptic child there that they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it.
Ngokuba babenomntwana onesathuthwane apho ababezama ukukhupha eli dimoni liphume kuye kwaye babengenakho ukuyenza loo nto.
And the father seen Jesus coming and he said, we have brought my son to your disciples and they could not cure him.
Kwaye uyise wambona uYesu esiza waze wathi, sizise unyana wam kubafundi bakho kwaye ababanga nakho ukumphilisa. Yabona?
And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, why could not we cure him?
Kwaye emva koko abafundi bambuza uYesu besithi, kutheni singabanga nakho ukumphilisa?
And Jesus said, because of the lack of faith and of your unbelief. That's right.
Kwaye uYesu wathi, ngenxa yokusilela kokholo ngokungakholwa kwenu. Injalo loo nto.
Because of your unbelief, that's.
Ngenxa yokungakholwa ku.
I remember they had the power.
Ngokukhumbulani babenawo amandla.
Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils just a few days before that.
UYesu wayebanikile bona amandla wokuphilisa abagulayo, ukuvusa abafileyo nokukhupha idemoni nje kwiintsuku ezimbalwa kusuka phambi koko.
They had the power, but not the faith to use the power.
Babenamandla kodwa hayi ukholo lokusebenzisa amandla.
Now there's the Branham Tabernacle.
Ngoku nanko umnquba kaBranham.
There's the church, the bride today.
Nalo ibandla umtshakazi namhlanje. Umoya oyingcwele ulapha namandla kodwa wena akunalo olwakholo lokuwashukumisa.
See what I mean?
Amen.
it takes faith to move it.
Yabona nibhekiselele kuko, ithabatha ukholo ukwashukumisa.
Here I got a shell that I hand loaded.
Apha ndinekhohlombe endilingxalileyo.
I know what it'll do by ballistics, like the word.
Ndiyazi ukuba liyakwenza ntoni kuvavanyo lompu njengelizwi.
But I've got to fire the gun.
Kodwa kufanele ndiwudubule umpu.
The fire has to get to the powder.
Umlilo kufanele ufike kwirhuluwa.
The powder's got the power, but it's got to have the fire to light it off.
Irhuluwa inamandla, kodwa kufanele ibe nomlilo ukuze itshise.
And the same thing, the powder's in the shell. But it needs faith to charge it. And blow it out.
Kwaye, kwa into enye, irhuluwa ikhohlombeni. Kodwa idinga ukholo ukuyenza isebenze nokuyikhuphela ngaphandle.
That's what it takes.
Ilondo yenzekayo, yabona?
Perfect faith to ignite the power of the Holy Spirit which we have now since he's come upon us.
Ukholo olugqibeleleyo lokuqhwitha amandla kamoya oyingcwele esinawo ngoku ekusukeleni ekufikeni kwakhe phezu kwethu.
Faith to ignite the seed.
Ukholo lokuqhwitha ukubona izinto ezinkulu.
The faith, something has presented to you.
Kuku ukholo into ethile eyizisayo kuwe.
With a heart full of joy you walk into the sick room knowing exactly what you're going to say.
Ngenhliziyo izele luvuyo uya kwigumbi labagulayo usazi ngokuchanekileyo uya kukutsho.
Walk in there and know what's going to happen.
Ungene apho kwaye usazi okuya kwenzeka.
Something's already been revealed. And you know it.
Into ethile sele ityhiliwe kwaye uyayazi.
And you walk in the name of Jesus Christ, rise up from there.
Kwaye uyahamba ungene egameni likaYesu Kristu phakama apho.
Thus saith the Lord.
Itsho inkosi.
There you are. That's perfect faith.
Nako ke apho ukhoyo olo lukholo olugqibeleleyo. Ukuba kungakho amashumi ezigidi zabantu beme apho besithi ayinakwenzeka, uyazi iza kwenzeka nakanjani kuba uyayazi.
It's going to happen. Regardless what anybody else says, you're the one who's got the faith.
Iza kwenzeka. Akukhathaliseki nokuba ubani ongomnye uthini, ungulowo unokholo.
Could you imagine Joshua? He called the elders of Israel together and said,
Ungafane ucinge uYoshua wayenokubiza amadoda amakhulu akwaSirayeli nawonya ze athi,
brethren, we are the servants of the Lord.
Bazalwane, singabakhonzi benkosi.
I would like for you to say, ask the Lord if it'd be all right if he'd give us a little more sunlight. See? And hold the sun a little while.
Ndingathanda ukuba nithi, buzani inkosi ukuba kuyakuba kulungile ukuba ingasinika ilangana elincinci ngakumbi, yabona, kwaye alibambe ilanga ithutyana.
No, he had need of it, and without prayer, without anything, he had need of it, and he just commanded the sun.
Hayi, wayenesidingo sayo, kwaye ngaphandle komthandazo, ngaphandle kwento yonke, wayenesidingo sayo, kwaye wayiyalela nje ilanga.
He said, stand there! I have need! And I'll be in the service of the Lord.
Wathi, ima apho, ndinesidingo, kwaye ndisemsebenzini wenkosi.
And he sent me over here to do this job. And I'm doing the best I know how, and the enemy is routed. And they're out in here.
Kwaye ndithumele apho uzokwenza lo msebenzi, kwaye ndenza kungcono endikwaziyo kwenziwa kanjani, kwaye utshaba lululuhlu, kwaye luphandle apha. Ukuba ndiyaliyeka ilanga litshone, luyakuhlanganisana kwaye lundibangele ingxaki eninzi. Ke yima ngxi, kwaye nyanga yima apho. Amen. Yema apho amashumi amabini anesine eyure.
Now if the world's turning, it holds it up. And the sun stays in the place and it don't run, what happened then?
Amen. Okay.
Ngoku ukuba ihlabathi liyajikeleza, kwaye walibamba lama, kwaye ilanga lahlala endaweni, kwaye alibaleki, kwenzeka ntoni ngoko?
Now you make yourself an infidel.
ngoku uzenza ongakholwayo ukuba uthi ngoku kwaye ngoku ukuba kwenzi okungenene ubhanqa ngobunzululwazi kuba bathi ukuba ihlabathi liyema liyawa ke ngoku yintoni kwaye ukuba uthi ilizwi likathixo alilunganga ngoko ngokungakholwayo yabona kodwa yenzeka yeyona nto andibazi ubuxhakaxhaka bayo kodwa yenzeka andibazi ubuxhakaxhaka bukamoya oyingcwele kodwa ndiyazi wandiwela andinakubuchaza ubuxhakaxhaka bawo kodwa ndiyazazi iintsikelelo zawo kuko konke endikukhathaleleyo ukuba ndikwazi ziintsikelelo zikamoya oyingcwele kwaye ubuxhakaxhaka uyabusebenza yimfihlo yakhe leyo le nkwenkwe yayingenakuphiliswa ngokuba abafundi babe namandla uyesu wabanika amandla ukuphilisa lonke uhlobo lwezigulo ukukhupha idemoni ukuhlambulula abaneqhenqe nokuvusa abafileyo wabanika amandla kodwa babengenalo ukholo lokwenza amandla ababenawo asebenze kwaye ngoko bambuza uyesu bathi kulungile ngoku kutheni singabanga nakho ukuyenza ngoku khumbulani babenalo ilizwi kwaye ilizwi laliyinyama ngoko kwaye ilizwi labaxelela ndinika nina amandla amen ndinika nina amandla kwaye babenamandla kodwa babengenalo ukholo lokwenza ilizwi elalikubo lisebenze yabona endibhekiselele kuko kodwa uyesu wayenalo wayelilizwi kwaye enokholo lokuba oko akutshiloyo kuya kwenzeka wathi o umziseni apha kode kube nini ndininyamezele wayenokholo kunye namandla akhe wayenza njani wathi andinakwenza nto ngokwam kutheni waxhomekeka phezu koko wayekuko waxhomekeka ekwazini ukuba waye elilizwi kwaye wayenokholo kuthixo owamenza yena ilizwi waye enguthixo ilizwi kwaye ayekuye kwaye ayemnika yena ukholo ngokuba wayeyiqonda indawo yakhe wayesazi ukuba wayeyintoni ngokuba isibhalo sasitshilo ukuba yena wayekoku kwaye apha isibhalo sonke sigqakamshelwa ukubonakalisa ukuba wayekoko ngokuchanekileyo isibhalo sathi uya kuba kuko kwaye wayesazi oko wayekuko ngenxa yoko wayexhomekeke phezu koko athe uthixo wamenza kona
that,
kwaye ukuba wakwenza oko ngoko asinakho na ukuxhomekeka koko athe uThixo wasenza yona thina njengamakholwa. Le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo. Wayenokholo koko wayekuko. Kwaye ukuba ulikholwa, unokholo koko ukuko, ulikholwa. Kwaye ukuba unokholo kuThixo, iBhayibhile ithi ngapha ku ukuba intliziyo zethu ukuba ziyasigweba, ngoko asinakuba nalo ukholo.
But if our hearts don't condemn us, then we have faith. We have confidence towards God.
Kodwa ukuba intliziyo zethu azisigwebi, ngoko sinalo ukholo, sinengqiniseko kuThixo.
If you want to read that, found St. John 3:21. I got the scripture written down there.
Ukuba ufuna ukufunda oko kufumaneka kuYohane ungcwele isithathu amashumi amabini ananye, ndinaso isibhalo sibhalwe ezantsi phaya. Ngokuqaphela uYohane ungcwele, ndithetha uYohane ukuqala sithathu amashumi amabini ananye. Qaphela ukuba intliziyo zethu azisigwebi, ngoko sinengqiniseko kuThixo. Kodwa okokoko nje usenza ezi zinto ezingalunganga, akunakuba nangqiniseko kuThixo. Ke uyabona, akunakho, uyakwazi nje ngokuzenzekela ukuba awulungisanga. Ngokuzenzekela uyakuzibeka emva phaya ungumoni ngokwazi ukuba akulungisanga. Kodwa xa intliziyo yakho ingakugwebi kwaye usazi ulikholwa, kwaye kungekho nto phakathi kwakho noThixo, ungacela oko kuthandayo kwaye wazi ukuba iyakunikezelwa. Ngokuba lilizwi elinikwe wena njengoko kwakunjalo kwabo bafundi. Ngoku kuphela kwento ofanele kukuyenza ngoko kukuba nokholo koko ukuko. Yiba nokholo koko ilizwi lithi ukuko. Kwaye uYesu waba nokholo kwilizwi likaThixo elitshoyo oko wayekuko. Kubhaliwe ngam. Akatshongo na uDavide kwindumiso kunye nabaprofeti kunye nabo bonke bathethile ngaye. Ndisisonka sobomi esivela kuThixo siphuma ezulwini. Amen. Ndingulaa mthi wobomi wasemyezweni iEden. Ndizizo zonke ezi zinto, ndinguye ndinguye. Kwaye wayesazi ngolokholo olugqibeleleyo ukuba waye engothanjisiweyo uMesiya, ukuba umoya kaThixo wawuphezu kwakhe. Wathi ngoku ndikum andenzi nto kodwa lukholo lwam kuThixo. Kwaye uThixo wayekuye ilizwi libonakalisiwe. Kwaye xa ilizwi likaThixo lisiza kuwe lenziwe labonakaliswa ngokuba wena ulikholwa, yabona? Kwaye ikholwa lukholo lukaThixo lushukuma kuwe. Uyayithanda loo nto? Ndiyayithanda xa ndiyayithanda imfundiso apho yenziwa njani, luyintoni kanye ukholo. Ekwazini oko wayekuko. Ngaphandle kwentandabuzo, wayesazi wayengunyana kaThixo, wayiyazi loo nto.
The word identified. The word of God identified who he was.
Ngokuba ilizwi layazisa, ilizwi likaThixo lazisa ukuba yayingubani yena.
He said, if I do not worship my father, then don't believe me.
Wathi ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam ngoko sanokundikholelwa mna. Kodwa ukuba ndiyenze yona imisebenzi sanokundikholelwa mna. Kodwa ukuba ndiyayenza ngokholelwani imisebenzi. Ngokuba ikukubonakaliswa kwelizwi elithenjisiweyo. O ukuba nje unokuvuka koko umzuzu.
The word itself identifies who you are.
Yabona, ilizwi ngokwalo libonisa yena yayingubani.
And he said, who can condemn me of sin?
Kwaye wathi, ngubani onokundigweba mna ngesono.
In other words, who can show me that my life and my works don't fulfill exactly what Messiah should do?
Ngamanye amazwi, ngubani ongandibonisayo mna ukuba ubomi bam kunye nemisebenzi yam ayizaliseki ngokuchanekileyo oko uMesaya afanele ukukwenza. Akukhona mnye unokutsho nanto ngokuba wayenjalo. Ngoko wayenokholo lokukholwa, ngoko nayiphi na ayitshoyo iyakwenzeka. Ngoko wajika waze wathi imisebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani ngokunjalo. Ixesha na elincinci ihlabathi alisayi kundibona kodwa nina niyakundibona ngokuba ndiyakuba nani ndibe nakuni. Sanokucinga niyakukutsho. Ngokuba ayinini enithethayo nguyihlo ohleli ngaphakathi kwenu. Ngulowo uthethayo. Kwaye asindim nguba ohleli kum owenza imisebenzi. Yabona endibhekiselele kuko.
Now the identification of a scripture Christian, these words said Jesus.
Ngoku ukubonakaliswa komKristu wesibhalo, la mazwi watsho uYesu.
These signs shall follow them that believe.
Le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo.
Now how can you call yourself a believer of people and deny those words?
Ngoku ungazibiza kanjani ukuba ulikholwa abantu kwaye uphike lo mazwi?
How can you call yourself a believer and deny any of this word?
Ungazibiza njani ikholwa kwaye uphike naliphi leli lizwi? Yabona?
You can't do it.
Yabona? Akunakuyenza.
You're not a believer. Therefore, signs can't follow it.
Akulokholwa ngenxa yoko imiqondiso ayinakulandela.
Because you just accept what you want to believe and let the rest of it you want don't believe.
Ngokuba wamkela nje oko ufuna ukukholwa uze uyeke enye yayo akusokuze uyikholelwe yona.
But you've got to take the whole thing and believe it.
Kodwa kufanele uthabathe yonke into kwaye uyikholelwe yona.
Amen. And when you truly believe, not make believe, but really believe, then these signs follow them that believe.
Kwaye xa ukholwa ngenyani, hayi kuzenza ukholwayo, kodwa ukholwe ngenene, ngoko le miqondiso ilandela abo bakholwayo.
Could you compare Christians today with them Christians of long ago?
Ungathelekisa umKristu namhlanje kunye namaKristu amandulo.
How them disciples walked in the power of the Spirit, moved by the Holy Ghost.
Babehamba njani abafundi kumandla kamoya, beqhutywa ngumoya oyingcwele eyenza.
Just a prisoner as I preached on the other night, a prisoner to the word and will of God.
Nje ibanjwa nje ngoko ndishumayele ngobunye ubusuku umbanjwa elizwini kunye nentando kaThixo. Wayengenakho nokushukuma ade uThixo amshukumise. Awungethandi ukubona ibandla livuka njengokuya. Liya kuyenza libuyele emva lifanele lize. Injalo loo nto lisendleleni yalo ngoku ndiyakholwa.
For the word identifies himself what he was, and the same word identifies us.
Ngokuba ilizwi lamazisa yena into awayeyiyo kwaye kwa ilizwi elinye lazisa thina yabona.
If a man loves me, he keeps my commandments.
Ukuba umuntu uyandithanda mna, uyayigcina imithetho yami.
And if he says he loves me, he keeps not my commandments, that's all of them.
Kwaye ukuba uthi uyandithanda mna, aze angayigcini imithetho yami, ukuthi yonke yayo.
He's a liar. Amen. The truth's not even any.
Ulixoki. Kwaye inyani ayikho kwa ukubakho kuye.
You say, well, I don't believe God, but then that you're just not a believer, that's all.
Uthi kulungile andikholelwa yonke, kulungile ngoko, ukuba ungongakholwayo nje, koko kuphela.
If the Bible said so, that makes it right.
Amen.
That settles it eternally.
Ukuba iBhayibhile itsho njalo, loo nto iyenza ilunge, loo nto igqibile naphakade.
What the Bible says is the truth.
Oko iBhayibhile kutshiloyo kuyinyani.
Or he said to us, if you abide me and my word in you, St. John 15.
Qaphela apho, atshiloyo ukuthi, ukuba nithi nihlale kum, kwaye nelizwi lam kuni, uYohane ungcwele ishumi elinesihlanu.
If you abide me, see, and faith in him, you abide me and my word abides in you, then you ask what you will.
Ukuba nithi nihlale kum, yabona, yibani nokholo kuye. Nihlale kum, kwaye ilizwi lam lihlale kuni, ngoko ningacela oko ningufunayo.
Now see, he knew who he was, therefore he had faith.
Ngoku yabona, wayesazi ukuba wayengubani, ngenxa yoko wayenokholo.
Faith could produce when he knew who he was.
Ukholo lono kuvelisa, xa wayeyazi into wayeyiyo.
Now if ye abide me and my word in you, then you know who you are.
Ngoku ukuba nithi nihlale kum kwaye namazwi am ahlale kuni, ngoko niyazi ukuba ningobani.
That's what you will. It'll be given to you.
Celani oko nikufunayo, kuya kunikezelwa kuni.
Wouldn't that be wonderful night if everybody come to that prayer line and say, I am a Christian.
Ayisayi kumangalisa loo nto ngobu busuku ukuba wonke ubani uza kulaa mgca ukuthandazelwa athi, ndingumKristu.
I have no condemnation.
Andinaso isigwebo.
I know that my heart condemns me.
Ndiyazi ukuba inhliziyo yami ayindigwebi.
Something tells me that the night's the end of my suffering.
Into ethile indixelela ukuba ngobu busuku kuphela kokubandezeleka kwam.
Amen. You're going to wake up with something.
Oko uyakwenza, uyakumka apha unento ethile.
No matter how much you come in emotion, how much you do.
Awukhathaliseki nokuba uza ukwimvakalelo ezingakanani, wenza kangakanani.
It won't work until that perfect faith has manifested and identified itself in you as a substance.
Ayisokuze isebenze lude olwakholo lugqibeleleyo lubonakale kwaye luzibonakalise kuwe njengondoqo.
Amen. When it's there, then nothing's going to shake you from it.
Kwaye xa luphaya, ngoko akukho nto iya kukushukumisa kulo.
If you had cancer, and the doctor told you yesterday that you'd be dead before Monday morning.
Ukuba unomhlaza, kwaye ugqirha ukuxelele izolo ukuba uya kube ufile ngaphambi komvulo kusasa.
Oh, your heart, your respiration's gone, the cancer's eat you up, your bloodstream's become completely cancer. Whatever it is.
Yonke inhliziyo yakho kuphefumla kwakho kuphelile, umhlaza ukutyile, umjelo wakho wegazi uba ngumhlaza ngokupheleleyo, nokuba yintoni.
And something comes with this substance of this genuine faith.
Kwaye into ethile iza kunye nolondoqo olukholo lwenene.
Perfect faith was made a substance in you, you're laughing at Dr. Space.
Ukholo olugqibeleleyo lwenziwe undoqo kuwe, uyakuhleka ebusweni balo gqirha.
You'd be like Elijah when he walked up and down before the idol and said,
uyakuba njengo Eliya omdala, xa wehla enyuka phambi kwesithixo, kwaye wathi,
won't you call a little louder, maybe he's pursuing.
Anina kukhwaza kakhulwana, kwaye mhlawumbi usaphumile.
He knew what he was going to do because God had told him what was going to happen.
Wayesazi oko wayeza kukwenza ngokuba uThixo wayemxelele oko ukuza kwenzeka.
He said, let the God that answers the fire be God.
Wathi makathi uThixo ophenduleyo ngomlilo abe nguThixo.
They said, we'll take that proposition.
Bathi siya kuthabatha eso siphakamiso.
And they poured water upon the altars and they cut themselves and they done everything and called old Baal, old Baal answered.
Kwaye bagalela amanzi phezu kwesibingelelo, kwaye bazisika, kwaye benza yonke into, baza babiza, oh Bahali, pendula.
Elijah just as calm as he could be.
U-Eliya wayephole nje kangangoko wayenakho.
He said, call him louder.
Wathi, bizani kakhulwana.
Said, maybe he's pursuing, maybe he's on a fishing trip.
Wathi, mhlawumbi usaphumile, mhlawumbi usekuhambo lokuloba.
Maybe he's doing something else. He's out somewhere.
Mhlawumbi wenza enye into ethile, uyabona? Ungaphandle endaweni ethile.
It's made fun of. Because he knew it's going to happen.
Baye nje wenza nje inhlekisa ngabo ngokuba wayisazi ezakwenzeka.
Oh,
qwalasela xa wenza yonke into ibe kucwangco. Waphuma apho waze wathi Nkosi Thixo kaAbraham, kaIsake kunye noIsrayeli. Akazange ambize ngoko igama lakhe Yakobi umaqhingana. Wambiza Israyeli inkosana kunye noThixo. Nkosi Thixo kaAbraham kaIsake kunye naleya nkosana Yakobi.
I'm your servant.
Makwazeke namhla ukuba ndingumkhonzi wakho.
And I've done this not at my desire, not at my makeup.
Kwaye ndikwenzile oku, hayi kumnqweno wam, hayi ekwenzeni kwam.
But at your command I have did this.
Kodwa emiyalelweni wakho ndiyenzile lento.
Your will, you told me what to do.
Intando yakho undixelele mandikwenze.
You show me these things to be here.
Undibonisile ezi zinto ukuba ziya kuba lapha.
Now, I poured the water upon the altar. I've done all these things according to your command.
Ngoku, ndiwagalele amanzi phezu kwesibingelelo ndizenzile zonke ezi zinto ngomyalelo wakho.
Now, let it be known.
Ngoku, makwenzeke.
And when he said that, fire fell from the heavens.
Kwaye xa wakutshoyo oko umlilo wehla emazulwini.
Hey, he was just as confident as going to fall because he had the substance.
Wayeqinisekile nje ukuba uza kuhla ngokuba wayenayo undoqo.
Why? The word said so.
Utheni ilizwi litshilo njalo.
Now the same Bible is the same God's word. Amen.
Ngoku le Bhayibhile inye ililizwi elinye likaThixo.
And when you can receive the substance, that's perfect faith.
Kwaye xa unokwamkela undoqo olulukholo olugqibeleleyo.
Substance that this promise that God made is yours.
Undoqo wokuba esi sithembiso athe uThixo wasenza sisesakho.
How do you feel, Brother Branham, when you stand there and you see people coming in different languages and things?
Uziva njani umzalwane uBranham xa ume phaya uze ubone abantu besiza ngeelwimi ezahlukeneyo kunye nezinto?
Are you afraid? No, sir. No, sir.
Ingaba uyoyika? Hayi, mhlekazi. Hayi, mhlekazi.
He said so.
Watsho njalo.
I've never been afraid yet, because he told me so.
Ungake woyike okwangoku kuba wandixelela njalo.
I believe that it's true.
Amen.
Kwaye ndiyayikholelwa ukuba inyani.
If he told me tonight to go to the presidential graveyard and raise up George Washington tomorrow morning.
Ukuba undixelele ngobusuku ukuba ndiye kumadlaka oorhulumente ndize ndivuse uGeorge Washington ngomso kusasa.
I'd invite the whole world come see it done.
Ndiyakumema ihlabathi lonke izani niyibone isenzeka.
Get every critic you can and stand them around. You're going to see the glory of God.
Ndiyakuthi zisani wonke, biza wonke umgxeke onakho uze ubamise jikelele. Niza kubona uzuko lukaThixo. Hlalisani sasitulo ngaphaya apho anokuhlala khona phantsi aze aphumle ithutyana.
He'll be here just in a moment. Soon as I call.
Uya kuba lapho ngomzuzwana kwamsinya ndakubiza. Ngoba busuku xa laa nkwenkwe eFinland ngalamhla gxebe. Ilele apho ifile, ibe ilele phaya isiqingatha seyure. Ityunyuziwe, igazi liphuma ngamehlo mpumlo nangeendlebe. Imilenzana yayo yaphukile. Kwiikawusi zayo ezincinci. Kwaye unyawo lwayo luvele ekupheleni kweekawusi zayo, izihlangu zayo zimkile. Ndajonga ndaze ndacinga, kufanele ukuba yilaa nkwenkwe. Ndathi, yithi masijonge kumva walaa Bhayibhile mzalwana uMoore. Safumana umzalwane uLinsey umzalwane uMoore wajonga emva phaya kwaye iyakwenzeka itsho inkosi.
Oh, my.
Oh, bethu.
There will be a land worth a lot of evergreen growing. Rocks will be lapped together.
Kuya kubakho umhlaba apho okuninzi okuhlaza okukhulayo amatya yakube elekene.
A little boy with a crop haircut, little panty waist button up here.
Inkwenkwe incinci enenwele ezichetyiweyo zamfutshane ibhulukhwana incinci iqhotyoshelwe yamela phezulu apha.
And his feet, his stockings pulled up high.
Kunye neenyawo zayo iikawusi zayo zinyuselwe phezulu. Uya kuba namehlo amdaka aya kubuyela emva. Uya kubulawa kwingozi yemoto. Kodwa uya kubeka izandla zakho phezu kwayo kwaye iya kubuyela ebomini. Nantso yayiyo ibhaliwe khona phaya. Nantso ilele. Amen. Ilindele nje ilizwi.
I said this boy is alive in a couple of minutes from now, then I'm a false prophet running out of Finland.
Ndathi ukuba le nkwenkwe ayiphilanga kwimizuzu embalwa ukusuka ngoku, ngoko ndingumprofeti obuxoki ndigxotheleni ngaphandle kweFinland.
But if he is alive, fall on your faces and repent.
Kodwa ukuba yaphila, yiwani ngobuso benu nize niguquke.
Amen. I said, death, you can't hold him.
Dathi kufa akuna kuyibamba.
I call for his spirit according to the word of God in the name of Jesus Christ up he jumped.
Ndibiza umoya wayo ngokwelizwi likaThixo egameni likaYesu Kristu phezulu yaxhuma.
Faith, see, took a hold. God said so. There it is.
Kunjalo, yabona, oh bethu. Ukholo, yabona, lwathatha indawo. UThixo uthilo njalo, nantso yiyo.
Now that's God speaking in this day through vision.
Ngoku lowo ngulowo nguThixo ethetha kulomhla ngombono.
But this, if that vision was contrary to this, that would be wrong.
Kodwa lena ukuba lambono awuchasene kule ubuya kuba ngongalunganga.
This is more than the vision.
Lona ngongaphezulu kombono.
If any vision is contrary to the word, leave it alone. It ain't of God.
Ukuba nawuphi na umbono uchasene nelizwi uyeke asungokaThixo.
God don't contradict his own word.
UThixo akaliphikisi ilizwi elilelakhe.
So if this word told you something and you can have the same confidence, then what's going to happen?
Ke ukuba ilizwi likuxelele into ethile, ngoko ungaba nengqiniseko enye ngoko kuza kwenzeka.
There's nothing. If it says, they shall lay hands upon the sick and they shall recover.
Akukho nto ukuba lithi baya kubeka izandla phezu kwabagulayo kwaye baya kuphila. Kulungile mzalwane ukuba ukholo oluyakholo lugqibeleleyo luthi lufumane ukuya uyakuba. Xa ugqitha ngalo mgca ukuthandazelwa uyakube uxhuma kwaye ukhwaze de u xa usimka apha iphelile. Iphelile.
All over, it's finished.
Iphelile yonke, igqityiwe.
If you had a request in your heart and believe that when that prayer was made for that, it was going to be answered.
Ukuba unesicelo enhliziyweni yakho, kwaye ukholwe ukuba xa la mthandazo wenziwe ngokuya, ubuya kuphendulwa.
There is nothing you, it's good, that's what's going to happen.
Akukho nto unokuyixoxa, yiloo nto yakwenzeka.
Like the woman with the blood issue.
Njengomfazi enethombe legazi.
Jesus had perfect faith.
UYesu wayenokholo olugqibeleleyo wayenalo.
And it came because he was the word. And you become the word. You become the word.
Kwaye lweza kuba waye elilizwi, kwaye uba lilizwi, uba lilizwi.
As you receive the word.
Njengoko usamkela ilizwi.
If he abide in my words in you.
Ukuba nithi nihlale kum kwaye namazwi am abe kuni.
My words which this word abides in you, then ask what you will and it'll be done for you.
Amazwi am anga eli lilizwi ahlala kuni ngoko celani elikufunayo kwaye iyakwenzelwa nina yabona.
If you say to this mountain be moved and don't doubt.
Ukuba nithi kule ntaba suka kwaye ningathandabuzi.
But believe that what you said, then you shall have what you said.
Kodwa nikholwe koko nikutshiloyo ngoko niyakuba nakho oko nikutshiloyo.
When you pray, believe that you receive what you ask for and you shall have it. It'll be given to you.
Xa nithandaza, kholwani ukuba niyakwamkela oko nikucelileyo, kwaye niyakukuzuza, kuya kunikezelwa kuni.
Time, space, nothing else will ever change if you know it's done.
ixesha isithuba nanye into eyakuyiguqula yona niyazi ukuba yenzekile.
It's already over.
Sele igqithile yona.
Now, and he said to us,
ngoku qwalasela, ngoku kwaye wathi kuthi,
if ye abide me in my word and you say John here,
ukuba nithi nihlale kum kwaye namazwi am kuni uYohane ongcwele apha.
You can ask what you will, they'll be done.
Ungacela ukuthandayo iyakwenzeka.
Then recognize your position in the scripture as a believer.
Ngoko qonda indawo yakho esibhalweni njengekholwa.
See? You've got to recognize your position as he recognized his position.
Yabona, kufanele uqonde indawo yakho njengoko wayiqondayo indawo yakhe.
Is not it written that Christ shall come and what all Christ will do?
Akubhalwanga na ukuba uKristu uyakuza kunye nako konke ayakukwenza uKristu.
He said to Theophilus and them that morning.
Wathi kuCleopa nakubo ngalontsasa.
Is it written in the scripture that they'll have to he must suffer and then be killed and raised the third day?
Akubhalwanga na kwizibhalo ukuba bayakufanele ukuba kufanele eve ubunzima aze ngoko abulawe aze avuke ngosuku lwesithathu.
Then why are you so slow of understanding?
Wathi kutheni le nto nizeka kade ukuqonda?
They thought, my, this man speaks a little different from other men.
Kwaye bacinga bethu le ndoda ithetha ngohlukileyo kancinci kwamanye amadoda.
Come to find out, when they got into the inn, it was him.
Baza bafumanisa xa bangenayo egumbini yayinguye.
Their eyes were withholden from him.
Yabona amehlo abo ayibanjiwe kuye.
See, they know that he kept laying to that scripture and they know it was him.
Yabona babesazi ukuba waqhubeka ehleli kwesasibhalo kwaye bazi ukuba yayinguye.
Now, you must believe what you ask for.
Ngoku kufanele ukholelwe koko ukucelileyo.
If you are a believer, recognize yourself as a believer.
Ukuba ulikholwa, ziqonde njengekholwa.
Recognize that these things are for you.
Ziqonde ukuba ezo zinto zezakho.
If there's condemnation in your life, straighten that first.
Amen.
See? If you got condemnation, you're...
Ukuba kukho ukugwebeka ebomini bakho, lungisa loo nto kuqala. Yabona, ukuba unokugwebeka ngaphakathi kuwe.
You might have Oral Roberts and a dozen more people who had faith to come here and pray over you.
Ndi, okanye, ungabanayo Oral Roberts. Kunye nabaliqela abangaphezulu abantu abanokholo ukuba beze apha baze kuthandazela.
Jump up and down, pour all over you by the gallons, it won't move. That's right.
Kwaye baqhume phezulu nasezantsi baze bagalele ioli kuwe ngegaloni iseyiyo ayisokuze ishukume injalo londo.
What falls off from Oral's meetings then? I catch him in the prayer.
Indoni ewileyo isuka kumihlangano kwa Oral kokuya ndabafumana kumgca ukuthandazelwa.
You hear it say, you was prayed for before.
Umva esithi wawuthandazelwe ngaphambili.
A man with dark hair, kind of big fella, big jaws, Oral Roberts.
Indoda enenwele ezimnyama, uhlobo lomfo omkhulu, indlathi ezinkulu, longu Oral Roberts, yabona?
And that was at a certain city called Certain.
Kwaye ikusixeko esithile sibizwa ngelithile ngethile yento.
Yes, that's right.
Ewe injalo loo nto, yabona?
You was prayed for by such and such a man, see like it?
Wawuthandazelwe ngumntu zibani kazibani, yabona ngolo hlobo.
But here's your trouble, see?
Kodwa nansi ingxaki yakho, yabona?
Go make that thing right.
Hamba uye kulungisa laa nto.
Go out there and confess that sin to your husband, to your wife.
Hamba uye phaya uye kuhlambulula esasono emiyenini wakho kunkosikazi wakho.
Don't do this thing.
Yiya wenze le nto.
It'll never do you any good no matter who you're praying for until you make that right.
Ayisokuze kuncede ukhathaliseki nokuba uthandazela bani de ulungise okuya.
Condemnation's in your heart and God will not come into that heart condemned.
Ukugwebeka entliziyweni yakho kwaye uThixo akasayi kuza kuleya ntliziyo igwetyiweyo, yabona?
God don't dwell in that. Got to make it right.
UThixo akahlali koko, kufanele uyilungise.
Then when you do, you must have faith.
Ngoko xa wenzileyo, kufanele ube nokholo.
If everything's right, you must have faith and believe it.
Ukuba yonke into ilungile, kufanele ukuba ube nokholo, kwaye uyikholwe.
Don't be afraid.
Sukuyika.
In the book of Job, it says here, Job feared. and what he feared it actually happened.
Kwincwadi kaYobhi ithi apha uYobhi woyika kwaye oko wakoyikayo ngenene kwenzeka. Yintoni eyayizisayo uloyiko lwakhe? Yiloo nto yenza yenzeka. Ukholo lwakhe lwalunokumgcina kuyo kodwa uloyiko lwakhe lwamzisa lwayizisa kuye. Wayesoyika ukuba iza kwenzeka kwaye yenzeka. Ngoku ukuba yayi wayazi ibingayi kwenzeka ngeyingenzekanga. Yabona indibhekiselele kuko. Ukuba uyoyika xa usiza kumgca wokuthandazelwa. Mhlawumbi ndinalo ukholo olwaneleyo ayisokuze yenzeke sikukhathazeka, yabona? Kodwa ukuba uyazi ukuba iza kwenzeka, iya kwenzeka, yabona? Yabona ingundoqo wento ethile. UYobhi waba noloyiko lokuba ezi zinto ziya kumehlela kwaye zenzeka. Ukuba unoloyiko lokuba isifo sakho siza kushiya okanye asiyikukushiya, asiyikukushiya. Ukuba unokholo ukuba iya kwenzeka. Ungabuza wonke ugqirha wamayeza, into yokuqala aya kukwenza uyenze kukuba ube nengqiniseko kuyeza akunika lona. Ukuba akunangqiniseko kulo, kungcono uliyeke, yabona? Ngokuqinisekileyo, yintoni ngoko, lukholo olwenza impiliso. Ukholo olwenzayo onke amaxesha. UPetrosi wayesenza kakuhle de woyika. Ilizwi lamxelela wayenakho ukuhamba emanzini. Wayesoyika kuqala wacinga yayingungu umsholoku. Kwaye wathi, Nkosi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe emanzini. Wathi yiza. Ngoku leyo yinto ekwanye nekayakobi isihlanu ishumelinesine enye nekamarko ishumelinesithandathu uthixo okwamnye wayitsho yena. Wathi yiza. Kwaye ke waqalisa ukuhamba wenza kakuhle wehlika waphuma emkhombeni waqalisa ukuhamba. Kwakukho uqhwithelo elwandle uyazi. Amakhulu amaza nogwebu emakhulu kunezi nduli zikhona apha. Ugwebu luphuphumala phezu kwawo esoyikeka mhlawumbi ishumi elinesihlanu amashumi amabini eenyawo ogwebu amaza anogwebu ephuphuma. Kwaye oko kwakuyinto eyekekayo kuye ukuyicela ukuba nguwe Nkosi. Yabona wakhangeleka njenge apho kwakukhangeleka okwesithunzi okanye umoya. Wathi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe emanzini. UYesu wathi yiza. Kwaye wehlika wathi yiNkosi ndiyakuhamba nje. Kodwa xa wabhekisa amehlo akhe kumaza, waba nokoyika. Yintoni yafikayo engcingeni yakhe? Into yokuqala wa, ndiza kuhamba ngokuba ilizwi lithe kum mandihambe. Kwaye into elandelayo, wajonga kweyakhe ikulungile, wajonga kwezakhe impawu. Wajonga apho kwaye wabona aye makhulu kangakanani amaza waza waba nokoyika. Kwaye xa wenzayo ezantsi wehla, yabona? Into awayoyika yenzeka. Into awayeyikholelwa yenzeka.
When he believes he can walk, he walks.
Xa wakholelwayo ukuba wayenokuhamba, wahamba.
When he believed, got scared in his belief, then his substance left him. See?
Xa wakholelwayo wazawoyika kukholo lwakhe, ngoko undoqo wakhe wamshiya, yabona?
He still professed his faith, but he didn't have the substance.
Usalukhankanya ukholo lwakhe, kodwa wayengenayo undoqo.
The substance that went right on top of that white castle went right on to him.
Undoqo wawunokuya kanye ngaphezulu kwalamaza anogwebo kwaye aye kanye kuye, yabona?
If he had the perfect faith.
Ukuba wayenalo ukholo olugqibeleleyo.
See, but he didn't have it.
Yabona kodwa wayengenalo.
He thought he did it first, he's willing to venture right out.
Wayecinga unalo, wayenalo ekuqaleni, wayekulungele ukulinga.
Why the Lord told me to do it. It's got to happen.
Utheni inkosi indixelele ukuba ndiyenze iza kwenzeka. Ke wanyathela nje wehlika emkhonjeni wathabathisa. Akazange acinge malunga namaza ayichasene kangakanani. Akazange abe nakho oko engcingeni yakhe. Ngoku xa ufikelela ekucingeni, kulungile, ngokulinda, kwaye uyazi, bendigula ixesha elide ndiyima. Ungasuke ubuyele emkhonjeni, yabona, yabona. Kodwa xa uyeka ukucinga malunga noko.
Abraham considered his own body now dead. Neither the dead is the Sarah's womb.
U-Abraham zange awubale umzimba wakhe ngoku ufile, nako ukufa kwesibeleko sikaSara.
He didn't think about that, didn't even consider it.
Zange acinge malunga noko, zange ayibale tu loo nto.
It wasn't even brought into to understanding.
Ayizange iziswe kumqondo.
He didn't even consider it all. He just considered what God said. And he went on.
Zange ayibale nokuyibala konke konke, wabala nje oko uThixo akuthiloyo. Waza waqhubekeka. Okoko, okoko uPetros wakwenzayo oko, wahamba.
But Jesus lived in a world that no one knew about. He was an odd person.
Kodwa uYesu waphila kwilizwe apho kungekho bani waziyo ngalo, wayengongaqhelekanga umuntu.
He lived in a world of perfect faith in the perfect God in which he was.
Wayephila kwilizwe lokholo olugqibeleleyo kuThixo ogqibeleleyo into awayeyiyo.
If we lived in a perfect faith of a Christian of what we are, we'd be a mystic to the world.
Ukuba siphila kukholo olugqibeleleyo lobuKristu koko sikuko, siya kuba ngabafihlakeleyo ehlabathini.
The people wouldn't understand you.
Abantu abayikuqonda.
You walk in the Spirit.
Uya kuhamba emoyeni.
What the Spirit said you would do.
Oko umoya akuthiloyo uyakwenza.
What it forbids you not do.
Oko akunqandayo akuyukukwenza.
Then the people get to say, there'll be a mystic person to them.
Ngoko abantu baqalise ukuthi ba uyakuba ngofihlakeleyo umntu kubo.
That's the way it is to all believers. They're mystics.
Yilo ndlela kuyiyo ko onke amakholwa bangabafihlakeleyo.
The people don't understand because they live in a world to themselves.
Abantu ababaqondi ngokuba baphila kwilizwe elilelabo.
Jesus lived in a world that nobody else could touch.
UYesu waphila kwilizwe apho kungekho nabani ongomnye onokulichukumisa.
The disciples couldn't understand him.
Abafundi babengenakho ukumqonda yena.
When he spoke to them, they say this.
Xa wathetha nabo, batsho oku.
And they say, well, you're talking riddles.
Kwaye ngoko bathi, kutheni, uthetha ngokuntsonkotha.
We don't understand this. How can this be?
Asiqondi lento, ingenzeka njani lento?
They wasn't in the world that he lived in.
Yabona, babengekho kwilizwe wayephila kulo.
They couldn't understand him. Nobody could understand him.
Yabona, babengenakho ukumqonda. Akukho bani wayenakho ukumqonda.
And so, when a man lives by faith and walks by faith, substance faith.
Kwaye, xa indoda iphila ngokholo, kwaye ihambe ngokholo, ndithetha undoqo okholo.
He is isolated from the entire world and becomes a new creature in Christ.
Ukhethekile kwihlabathi lonke, kwaye iba sisidalwa esitsha kuKristu.
There, now you're getting into bride material.
Apho ngoko ufikelela kwizixhobo zokwenza umtshakazi, yabona? Yabona, yabona.
You're getting into rapture condition now.
Ungena kwimeko yoqilo ngoku.
That means for each one of us.
Oko kubhekiselele ngamunye kuthi.
Amen. Not just the pastors. Deacons, trustees, that means for the laity.
Hayi nje umalusi, amadikoni abaphathiswa, oko kubhekiselele kumgwenye.
Amen. Every individual walks in a world God alone.
Wonke umuntu ngamunye uhamba kwilizwe noThixo yedwa.
You're baptized into this kingdom. And there's nobody in there but you and God.
Ubhaptizelwe kobu bukumkani, kwaye akukho nabani apho kuphela wena noThixo, yabona?
He gives orders and you pack them out.
Unika imiyalelo kwaye uyayithabatha.
Whatever he says, there's not a shadow of doubt nowhere. You walk right on.
Nantoni na ayitshoyo akukhona sithunzi santandabuzo naphina uyahamba uqhubeke. Ukuba inkosi itsho oku akukho nabani ehlabathini unokukhupha kuyo uyaqhubekeka nje ngohlobo olunye. Ngoku uyeza kukholo olugqibeleleyo egqibeleleyo ingqibelelo engenakohluleka.
Never
feel. Olwakholo zange lohluleke.
Yes. He was a mystic to them. With his perfect faith.
Ewe, wayengofihlakeleyo kubo ngokholo lwakhe olugqibeleleyo.
And so is it now with those who have perfect faith or are mystic to others.
Kwayeke injalo ngoku kwabo banokholo olugqibeleleyo bafihlakele kwabanye.
We are taught to resist the devil and he will flee from us.
Sifundisiwe ukuba chasa umtyholi kwaye uya kumka kuthi.
Now to resist is to just simply turn down.
Ngoku ukumchasa nje kukumala.
Just resisting, that is just walk away from it.
Mchase nje kuku nje hambela phaya kuyo.
God said a certain thing, no matter what he's trying to tell you, you don't even listen to him.
UThixo utsho into ethile, awukhathaliseki nokuba uzama ukuxelela ntoni, ungamameli nokumamela kuye.
Yeah, your ears are deaf to anything else but what the Spirit says.
Une indlebe zakho zisisithulu nakweyiphi enye into, kuphela koko umoya akutshoyo, yabona?
He that has an ear that listens, see what the Spirit says unto the churches.
Kulowo unendlebe omamelayo bona oko umoya kutshoyo kuwo amabandla.
The one has got the listening post that catches what the Spirit says to the churches.
Lowo unomsebenzi wokumamela okubambayo oko akutshoyo umoya kuwo amabandla, yabona?
What Satan says, well, now this can't, that don't have nothing to, well, if you teach that.
Oko akutshoyo usathana kulungile andinakho nje oko akunanto yo. Kulungile ukuba ufundisa oko. Ihlelo liyakukukhu. Oko akunanto yakwenza nayo, uhamba njengohlobo olunye. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Uyazi iBhayibhile soloko isitsho ngqo oko.
To him that has faith, to he that has an ear to hear, let him hear.
Kulowo unalo ukholo, kulowo unendlebe yokuva makeve, yabona?
He that has wisdom, may count the numbers of the beast.
Lowo unobulumko makalibale inani lerhamncwa.
All these different things.
Zonke ezi zinto zahlukileyo.
He that has, let him tell it to the rest of them that they might have.
Lowo unayo makayixelele abanye ukuze babe nayo.
And that's about faith we're talking about now. Faith that you've got to have, that perfect faith.
Kwaye oko kungokholo esithetha ngalo ngoku, ukholo okufanele ube nalo, olwakholo olugqibeleleyo.
That faith that says yes.
Olwakholo luthi ewe.
There's nothing you say no. When God says yes.
Akukho nto inokuthi hayi, xa uThixo esithi ewe.
When he says yes, it's yes. Nothing else can ever take it from him.
Yabona? Xa esithi ewe, ngu ewe, kwaye akukho nto yimbi enokuyithabatha yona kuwe.
With his perfect faith. Very strange.
Ngokholo lwakhe olugqibeleleyo wayengaqhelekanga kakhulu.
And the devil didn't stay around him very long.
Kwaye umtyholi zange ahlale ecaleni lakhe kakhulu.
We got it in the lesson this morning.
Sifumana kwisifundo ngalentsasa.
When he come with that great big fluff of intellectual concession.
Xa esiza kunye nelaqhinga likhulu lokuqulunqa kobukrelekrele.
He fluffled up against Jesus there when he come to find out he hit a 10,000 volt line.
Waqhatha kuYesu apho xa wezayo waze wafumanisa ukuba ubethe intambo elishumi lewaka lamandla ombane.
Yes, sir.
Amgibisela emva kwakhona wemhlekazi.
He said, it is written, man shall not live by bread alone. You got a shock then.
Wathi kubhaliwe, umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa. Wafumana ukothuka ngoko. Uza ngokuthambileyo kutyeli elilandelayo xa wathi, ngoku yindoda ebalulekileyo ungazikhukhumalisa wena apha ube nguthile. Wathi jikela emva kwam Sathana, oh bethu oko wahlangana nako. Kwaye uze ungayilingi inkosi uThixo wakho, yabona? Wazingqinisisa kuSathana ukuba wayeyinkosi uThixo.
It is written, thou shalt not tempt.
Ngokuba kubhaliwe, uze ungayilingi.
Now, if Satan didn't know that that was the Lord God, he said, wait a minute, you're not that person.
Ngoku, ukuba uSathana akazange akwazi oko ukuba yayiyinkosi uThixo, wayenokuthi yima umzuzwana ukuba kunguye la mntu.
But he knows better than to the benefit of Jesus.
Kodwa wazingcono ngoko ukuba angaxoxisana naye.
He knows what ground to stand on.
Wayesazi umhlaba amakeme kuwo.
He said, thou shalt not tempt the Lord thy God. And that's who he was.
Wathi uze ungayilingi inkosi uThixo wakho, kwaye ngulowo wayenguye.
And Satan knows better than to say that.
Kwaye uSathana wazingcono kunokuba atsho oko.
Because Jesus' works had already proved that he was the Lord thy God.
Ngokuba imisebenzi kaYesu yayisele ingqinile ukuba wayeyiyo inkosi uThixo wakhe.
Now, another, perfect faith is a master of all circumstances.
Qaphela ngoku enye, ukholo olugqibeleleyo bubugcisa bazo zonke imeko.
Perfect faith masters all circumstances.
Ukholo olugqibeleleyo lulawula zonke imeko.
No matter what it is, it masters it.
Akukhathaliseki nokuba yintoni, iyazilawula.
Now just watch, when you believe anything, do anything, and you got faith in what you're doing.
Ngoku qwalasela nje, xa ukholelwa nayiphi into, wenza nayiphi into, kwaye unokholo koko ukwenzayo.
No matter what the circumstances, that don't have one thing to do with it. See?
Nokuba imeko zithini, oko akunanto yakwenza nalo, yabona?
It masters that circumstance.
Ilawula loo meko.
If it's in a room of sickness,
ukuba ise gumbini lokugula.
And the Lord revealed that this certain thing is going to happen, you just speak it and go on.
Kwaye uThixo utyhilile ukuba le nto ithile iza kwenzeka, uyayithetha nje uze uqhubeke.
Just don't ask any questions. It's already over. Just keep going, see?
Oh, ingaba sukubuza nje nayiphi imibuzo, sele iphelile, qhubekeka nje uhambe, yabona?
It masters all circumstances.
Amen.
Ilawula zonke imeko.
Well, if you do this, it already got it mastered, see?
Kulungile ukuba wenza le uzibani kazibani uza kwenza, oko, uyabona, isele ilawula, yabona?
Faith believes that God will work it out, I don't know how to do it, but to do it anyhow.
Ukholo liyakholo ukuba uThixo uya kuyenza, andiyazi ukuba uya kuyenza njani, kodwa uya kuyenza nakanjani.
It masters all circumstances.
Yabona, lulawula zonke imeko.
And faith and love is relation.
Kwaye ukholo kunye nothando ziyazalana.
Because you can't have faith unless you've got love.
Ngokuba akunakuba nalukholo ngaphandleni kokuba unalo uthando.
Because your faith is in a God who is the very essence of love.
Ngokuba ukholo lwakho lukuThixo osesona siseko sothando.
Yes. Faith and love works together.
Ukholo nothando zisebenza kunye.
Here, just like a young couple.
Apha njengabatshatileyo abatsha.
You take a young man, young woman, and they fall in love with one another.
Uthabatha umfana osemtsha kunye nomfazi osemtsha, kwaye bayathandana omnye nomnye.
And as they go along and begin to know one another more, their hearts just begin to beat as one.
Kwaye njengoko beqhubeka baze baqalise ukwazana omnye nomnye ngakumbi, iintliziyo zabo ziyaqalisa nje ukubetha njengenye.
See?
Yabona?
Yes, they're not husband and wife, but their love binds them together, and they have confidence in one another.
Baba, noko abangomyeni nenkosikazi, kodwa uthando lwabo luyabahlanganisa badibane kwaye babe nengqiniseko omnye komnye.
Now, if they really love one another, really love,
ngoku ukuba ngenene bayathandana, uthando lwenene.
And you know that this girl loves you and she knows that you love her.
Kwaye uyayazi loo nto ukuba le ntombi iyakuthanda, kwaye iyayazi ukuba uyayithanda yona.
You've got confidence, faith in one another. You've got faith in one another.
Unengqiniseko, ukholo omnye komnye, ukuba ninokholo omnye komnye.
If you didn't, you better not marry.
Ukuba ninjalo, kungcono ungayitshati yona, yabona?
Notice you gotta have faith.
Qaphela kufanele ube nokholo.
And you separate them and put one extreme south and one extreme north.
Kwaye ubohlule bona uze ubeke omnye kude kakhulu emazantsi omnye kude kakhulu emantla.
They still that love beach for no matter where they're at.
Kuya kuba kusekho olwathando lubethela omnye komnye akukhathaliseki nokuba baphi.
They're just as true to one another as they can be because they love one another.
Banyanisekile nje omnye komnye kangangokuba benakho ngokuba bayathandana.
And if you love the Lord, just not trying to dodge hell.
Kwaye ukuba uyayithanda inkosi, hayi nje ukuzama ukuphepha isihogo.
But you love the Lord, then you have faith in God. If you love him.
Koko uyayithanda inkosi, ngoko unokholo kuThixo, yabona ukuba uyamthanda yena.
Like a young girl just happened here in Louisville not long ago.
Njengayo intombi encinci isandula nje ukwenzeka apha eLouisville kungekudala.
A woman, she's been a Christian for many years.
Umfazi waye engumKristu iminyaka emininzi.
But her husband just fell in love. She fell in love with this man.
Kodwa umyeni wakhe wayisandula, wamthanda, wayithanda le ndoda.
He had been a Christian a couple of years.
Yaye ngumKristu iminyaka embalwa.
And so they got married. They loved and had confidence in one another. And they got married.
Kwaye ke batshata, babethandana. Kwaye babe nengqiniseko omnye komnye. Kwaye batshata.
Woman said to the man,
kwaye ngokunjalo umfazi wathi kwindoda,
hubby, it must be hard on you, you're just a young Christian.
Wathi, myeni, kufanele kube nzima kuwe ungumKristu nje osemtsha.
You've had so much to go through with drinking, what?
Unokuninzi osafuneka uhambe kuko, ukusela yayinto eyayiyo.
Said you've had so much to go through with and said, I know you're about to be tempted awfully hard.
Wathi, unokuninzi osafuneka uhambe kuko, waze wathi, ndiyazi ubophelelekile ukuba ulingwe kakhulu.
And said, I want you to know one thing now.
Waze wathi, ndifuna wazi into enye ngoku.
Now, if you happen to fall into temptation and is overcome,
ngoku ukuba kwenzekile uwe, ukuba kwenzekile uwele ekuhendweni kwaye woyiswe.
Don't stay away from home. You come on back.
Sukuhlalela kude ekhaya, buya.
You come right here, cause I'm going to be right here waiting for you.
Yiza kanye apha, kuba ndiza kube ndilapha ndilinde wena.
And I'm going to help you pray through again, until you get victory.
Kwaye ndiza kunceda, ndithandaze kwakhona ude ufumane uloyiso.
I'm going to stay with you, because when I married you because I loved you.
Ndiza kuhlala nawe, ngokuba xa ndandikutshata, ndakutshata ngokuba ndandikuthanda.
No matter what you are, I still love you.
Kwaye nokuba uyintoni, ndisakuthanda.
Today, Dad said he was eating his lunch with the fellows down the boiler room.
Kwintsuku ezimbalwa emva koko yayisitya isidlo sayo sasemini kunye nabahlobo bayo ezantsi kwigumbi lokubilisa.
He was telling them about.
Yayibaxelela malunga noko.
So now, how could a man ever do anything wrong when somebody loves you like that? See? There you are. How could you trespass that confidence?
Yathi ngoko inganakho njani indoda ukwenza nenye into engalunganga xa umntu othile ekuthanda ngolwahlobo, yabona? Nako ke apho ukhoyo, ungayona kanjani la ngqiniseko.
And when we were sinners, alienated without God, in the world, in that muck of mud as I talked about this morning.
Kwaye xa sasingaboni, siphetshethiwe, singena Thixo ehlabathini, kobaba umdaka bodaka njengoko ndithethe malunga nayo ngalentsasa.
God, come to us. Amen.
UThixo uze kuthi.
God sought you never sought God.
UThixo ukukhangele, akuzange ukhangele uThixo.
No man can come to me except the Father draws him first.
akukho mntu unokuza kum ngaphandleni kokuba ubawo amtsale yena kuqala.
And God came down in that muck what you were.
Kwaye uThixo wehla waza kobaba umdaka owawukubo.
And sought you out. And brought you out.
Kwaye wakukhangela waza wakukhupha ngaphandle.
That ought to create a perfect love.
Oko kufanele kudale uthando olugqibeleleyo.
Look what you were. And look what you are.
Jonga into wawuyiyo, kwaye ujonge okuko.
What did that?
Yintoni eyenzileyo loo nto?
Somebody that loves you.
Umntu othile okuthandayo.
Can't you have faith in what he's promised you then?
Akungebi nalo ukholo koko akuthembise kona ngoko.
Real genuine love will create a confidence in his word.
Uthando olo lulo lwenene luyakudala ukuthembela kwilizwi lakhe.
He caught me when I was nothing, I'm still nothing, but I'm in his hands.
Wandifumana xa ndandingeyonto, andiyonto nangoku, kodwa ndisesandleni sakhe.
He caught me.
Yabona, wandifumana.
And he loved me when I was unlovable.
Kwaye wandithanda xa ndandingathandeki.
He loved you when he was unlovable. Right. But he changed you.
Wakuthanda xa wawungathandeki. Kodwa wakuguqula.
It's like the colored sister said that time in her testimony.
Kanye nje ngodade webala watshoyo ngela xesha kubungqina bakhe.
She said, I'm not what I ought to be, and I'm not what I want to be.
Wathi, andikuko endifanele ukuba kuko, kwaye andikuko endifuna ukuba kuko.
Then I'm not what I used to be. She knows she comes somewhere. Somebody has.
Ngoko andikuko endandiqhele ukuba kuko, wayesazi ukuba usuka ndaweni ithile, into ethile yenzekile.
And that's the way it is.
Kwaye, leyo indlela iyo.
If God, when I was an alien from him,
ukuba uThixo xa ndandiphetshethiwe kuye,
so well because he stooped down to get me and pick me up,
wandithanda kakhulu de wazithoba ukuza kundithabatha andichole.
That gives me confidence that he wants to use me.
Oko kundinika ingqiniseko yokuba ufuna ukundisebenzisa.
He's got a purpose in doing it.
Unenjongo ekwenzeni oko.
He sees something in me. He sees something in you.
Wabona into ethile kum. Wabona into ethile kuwe.
He had a reason to save you. Look at the people don't save today.
Wayenesizathu sokukusindisa. Jonga kubantu abangasindiswanga namhlanje.
Look at the millions he could have tucked beside you. But he tucked you. Amen.
Jonga izigidi abanokuzithabatha ngaphandle kwakho, kodwa wathabatha wena. Amen. Akukhona umnye unokuthabatha indawo yakho. Amen. Ukubutyebi bukaThixo.
No one can do it. That's his love to you.
Akukhona umnye unokuyenza olo luthando lwakhe kuwe.
Then won't your love reach right back to him?
Ngoko alinokoluleka kanye emva kuye.
And there's a love affair.
Kwaye apho kukho indibano yothando.
No matter what the situation is, its circumstances, it's governed by this love that creates faith.
Akukhathaliseki nokuba imeko ithini, imeko zayo zilawulwa lolu thando oludala ukholo.
That God loves you and you love God and you love one another.
Okokuba uThixo uyakuthanda. Kwaye uyamthanda uThixo, kwaye niyathandana omnye nomnye.
And that brings the faith. All right.
Kwaye oko kuzisa ukholo, kulungile.
Then it can't keep from bringing out just exactly what God promised it would do.
Ngoko alinakho ukuyeka ukuzisa kanye ngokuchanekileyo oko uThixo akuthembisileyo ukuba liyakukwenza.
Now watch. Perfect faith is pure. Just as pure as love is. See?
Ngokuqwalasela, ukholo lugqibeleleyo lunyulu, lunyulu njengothando lunjalo, yabona?
Now when you love somebody, and you love your husband, or you love your wife.
Ngoku xa uthanda umntu othile, kwaye ube, uthanda umyeni wakho kanye uthanda unkosikazi wakho.
Now there's no need of anybody telling you don't do it.
Ngoku akukho sidingo sakhe nabani okuxelelayo awukwenzi oko.
Because you do it. And you know you do it.
Ngokuba uyayenza le nto, kwaye uyayazi uyayenza.
Now, if I ask you, how can you prove you do it?
Ngoku kuba ndiyakubuza, ungayenza kanjani, ubonakalise ukuba uyakwenza oko.
Well, I'll prove it by the way I live to him. See? I'm a true honest wife. I'm a loyal honest husband.
Oh, ndiyakulibonakalisa ngendlela endiphila ngayo kuye. Yabona, ndingonyanisekileyo, onyanisekileyo unkosikazi. Ndingothobekileyo, unyanisekileyo umyeni.
And that proves to me that I love my wife or I love my husband. See? Your life proves what you are.
Kwaye oko kubonakalisa kum ukuba ndiyamthanda unkosikazi wam, okanye ndiyamthanda umyeni wam. Yabona, ubomi bakho bubonakalisa into oyiyo.
The same thing Christianity does.
Amen.
See?
Into ekwanye ubuKristu obuyenzayo, yabona?
Your faith, you have confidence in one another, it's pure. And it's something real that you can't show it to somebody else.
Ukholo lwakho, unengqiniseko ngakomnye, lunyulu, kwaye yinto eyinene, ongenakuyibonisa komnye umntu.
Yet you got it, and your actions prove it. And when you got pure, unadulterated faith,
noko unayo, kwaye izenzo zakho ziyayibonakalisa, kwaye xa usibanyulu, ukholo olungakrexezwanga.
Like your love is to your companions,
njengothando lwakho lunjalo kwiqabane lakho,
then you prove it by the way you act.
Amen.
Ngoko uyabonakalisa ngendlela owenza ngayo.
You ain't complaining no more. You know it's done. Just walk along.
Akusayi kukhalaza kwakhona, uyazi, yenzekile, hamba nje.
No matter what the thing looks like, what anybody else says, you know what's happening.
Akukhathaliseki nokuba into ikhangele kanjani, nokuba nabani uthini, uyakwazi okwenzekileyo.
You know that it's finished.
Uyazi ukuba igqityiwe.
Just as well as you know you love your husband.
Njengakuhle njengokuba usazi ukuba uyamthanda umyeni wakho.
As well as you know you love.
Njengakuhle usazi uyamthanda.
Has to go together.
Yabona uthando nokholo kufuneka zihambe kunye.
They're kinfolk. They love. Love produces faith.
Ziyazalana, ziyathanda. Uthando luzala ukholo.
When Satan tempts us, we are to resist him in a perfect faith, in a perfect word, like Jesus did.
Xa uSathana esihenda, masimchase ukholo olugqibeleleyo, kwilizwi eligqibeleleyo, njengoko wenzayo uYesu.
The word of God is perfect.
Ilizwi likaThixo ligqibelele.
We'll have perfect faith in this perfect word and resist Satan.
Kufuneka sibe nokholo olugqibeleleyo kweli lizwi ligqibeleleyo kwaye simchase uSathana.
Now we'll hurry just as quick as we can.
Ngoku siyakukhawulezisa njengokungxama esinokuba nako.
By his faith in his word, we conquer.
Ngokholo lwakhe kwilizwi lakhe si uyeyisa.
We can conquer anything, both death, hell, and the grave.
Singoyisa nantoni kokubini ukufa isihogo kunye nengcwaba.
We know that God is God.
Siyazi ukuba uThixo nguThixo.
That perfect faith in God's perfect word, he conquered everything that he come in contact with.
Olwakholo lugqibeleleyo kwilizwi likaThixo eligqibeleleyo uyeyisa yonke into athi adibane nayo.
Death cannot even stand in his presence.
Ukufa kongeke kume nokuma ebukhoneni bakhe.
Sickness cannot stand in his presence.
Ukugula kongena kuma ebukhoneni bakhe.
Flowing from him is like rivers of virtue going out constantly. Virtue going from his garment.
Ukuphuma kuye kwakunjengemilambo yamandla iphuma ngokuqhubekeka, amandla iphuma engubeni yakhe.
These people laid in his shadow, stepped, put their finger on his garment and was healed.
Aba bantu babelele kwizithunzi zakhe inyathelo babeke umnwe wabo kwingubo yakhe kwaye baphiliswa. Xa la mfazi wakwenzayo oko ngoko wonke ubani wafuna ukuchukumisa ingubo yakhe. Kuba babona ukuba kwakukho amandla aphuma kuye ngokuqhubekeka ephuma njengemilambo.
Walking in a world of perfect faith because he was the word.
Nango wayelapho ehamba kwihlabathi ngokholo olugqibeleleyo ngokuba wayelilizwi.
And now, if he abided me, through him, he brought the word to you.
Kwaye ngoku, ukuba nithi nihlale kum, ngaye, wazisa ilizwi kuni.
And my words abide in you, then walk in the same kind of way.
Kwaye amazwi am ahlale kuni, ngoko hambani kuhlobo olunye lwendlela.
Virtues flowing from you.
Amandla ephuma kuwe.
The rivers of God's fountains of blessing just flowing out to the people.
Imilambo kaThixo imithombo yensikelelo iphuma nje isiya ebantwini.
See what I mean?
Yabona indibekiselele kuko.
And you're not bluffing it. You're not imagining it. It's actually taking place. And you see it.
Kwaye akuzenzisi, akuyicingeli, iyenzeka ngenene, kwaye uyayibona.
Just imagine that don't do any good. But if it's really there, it really happens.
Ukuba uyayicingela nje oko akwenzi nanye into elungileyo kodwa ukuba ngenene ilapho iyenzeka ngenene. Ngokuqaphela yabona?
But when he stood and he said, if you destroy this body, this temple, I'll raise it up again in 3 days.
Ngayo xa wemayo waze wathi ukuba nithi niutshabalalise lo mzimba le tempile ndiya kuyivusa yona kwakhona ngeentsuku ezintathu. Goba.
He was just as satisfied he'd do that because the scripture said that he would do it, the Messiah.
Wayenelisekile nje ukuba uya kuyenza loo nto ngokuba izibhalo zitshilo ukuba uya kuyenza uMesiya.
I'll not leave his soul in hell until I suffer my holy one to see corruption.
Andiyikushiya umphefumlo wakhe kwalabafileyo ndingayi nakumyekela lowo wam ongcwele abone konakala.
A prophet who the word comes to.
Umprofeti lo ilizwi liza kuye.
Had said that would happen and he knew he was that person. Yeah.
Wakutsho oko ukuba kuya kwenzeka kwaye wayesazi ukuba unguye la mntu.
And when the Jesus himself said.
Kwaye xa uYesu ngokwakhe wathi.
The prayer of faith shall save the sick or they shall lay hands on the sick and they shall recover.
Umthandazo okholo uya kusindisa ugulayo okanye baya kubeka izandla zabo kwabagulayo kwaye baya kuphila.
If you would have the same perfect confidence that when hands are laid on me, I shall recover. Emma, because he said so.
Ukuba kufanele ube nayo la ngqiniseko igqibeleleyo yokuba xa izandla zibekiwe kum ndiya kuphila kuba watsho njalo.
He said you destroy this body. And I'll raise it up because he knew he was Messiah.
Wathi utshabalaliseni lo mzimba kwaye ndiya kuvusa wona kuba wayesazi ukuba waye engumesaya.
And I'll suffer my holy one to see corruption. He knew he was the holy one.
Andiyikumyeka lowo wam ongcwele abone konakala wayesazi ukuba ungongcwele.
Neither I'll leave his soul in hell. He didn't.
Ndingayi kumshiya umphefumlo wakhe kwalabafileyo akazange.
He knew he'd do it.
Wayesazi ukuba uya kuyenza.
He had confidence. That he was there to conquer both death and hell.
Wayenengqiniseko yokuba wayelapho ukuya kweyisa kokubini ukufane labafileyo.
Said destroy it if you wish to. I'll raise it back again in 3 days.
Wathi utshabalaliseni wona ukuba niyafuna kwaye ndiyakuvusa wona kwakhona ngeentsuku ezintathu.
Oh my.
Oh bethu.
I have power to lay my life down or I have power to take it up again.
Ndinamandla ukubeka ubomi bam phantsi okanye ndinamandla ukubuthabatha kwakhona.
He knew who he was.
Wayesazi ukuba yena wayengubani.
You're a Christian. You have rights to any redemptive blessing that Jesus died for you for.
NgumKristu unelungelo nokweyiphi na intsikelelo ehlawulelweyo leyo uYesu wafela wena ngayo.
It's all yours. It's already paid for. You just have to believe it.
Yeyako yonke sele ihlawulelwe kufanele nje uyikholelwe.
Not imagine but believe it and know that it's yours and you can accept it.
Hayi kuyicingela kodwa ikholelwe kwaye wazi ukuba yeyakho kwaye ungaba nayo.
Oh, that's a conquering faith. No.
Lolukholo lokoyisa ukwazi ehe.
He knew it would happen before. He could predict that it would happen.
Wayesazi ukuba iyakwenzeka ngaphambili wayenokuqikelela ukuba iyakwenzeka.
Because he knew it would happen and whatever he predicted come to pass.
Ngokuba wayesazi ukuba iyakwenzeka kwaye nantoni na ayiqikelelayo iyenzeka.
What? Whatever he said, God honored what he said.
Ngokuqwalasela nantoni na ayitshiloyo uThixo uyayizalisekisa into ayitshiloyo.
Think of that.
Cinga ngaloo nto.
Whatever Jesus said, God brought it to pass.
Nantoni na uYesu ayitshiloyo, uThixo uyenza yenzeke.
So he knew his words were God's words.
Ke wayesazi ukuba amazwi akhe yayingamazwi kaThixo.
Now look, that same scripture comes right back into us again. If ye say to this mountain.
Ngokujonga, esasibhalo sinye sibuyela kanye apha emva kuthi kwakhona, ukuba nithi kule ntaba.
Oh my.
I just let that focus a little, you see, because we're going to have a prayer.
Oh, bethu, ndi, ndiyakuyeka nje oko kufunxeke nje kancinci, uyabona, kuba siza kuba nomgca wokuthandazelwa.
We'll dismiss the congregation to pray for the saints. The ones that want to have to go.
Siza kulinqumamisa ibandla, size sithandazele abagulayo, abafuna ukuba mabahambe.
Look, he knew that he pleased God.
Chonga, wayesazi ukuba umkholisile uThixo.
He knew that there was nothing on his life.
Wayesazi ukuba kukho nto ebomini bakhe.
God had already testified, this is my beloved son, whom I'm well pleased. Hear him.
UThixo wayesele engqinile, lo ngunyana wam oyintanda yena endikholisiweyo kakhulu nguye, mveni yena.
This is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in, at the day of his baptism.
Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo ukuhlala kuye ngomhla wokubhaptizwa kwakhe.
I'm pleased to make my abode in here. There's no condemnation to him at all.
Ndikholisiwe ukwenza indawo yami yokuhlala ngaphakathi apha, akukho kugwetywa kuye konke konke.
Now when the same God comes to you and pleased to dwell in you.
Ngoku xa uThixo kwamnye siza kuwe kwaye ekholisekile ukuhlala kuwe.
Please honor your word. What your decision is.
Ekholisekile ukuhlonipha ilizwi lakho, siyintoni isigqibo sakho.
What was Joshua's decision? Stand still, son!
Sasiyintoni isigqibo sikaYoshua? Yimalanga!
He stood there. Amen. Sure.
Kwayele ma apho. Amen. Ngokuqinisekileyo.
What was Moses' decision?
Sasiyintoni isigqibo sikaMoses?
How he stick on a river like that and call for it to open and open.
Waphakamisa intonga yakhe phezu koko mlambo, ngolwahlobo, emva koko wawubiza, vuleka, kwaye wavuleka.
See, whatever you ask, and if you say to this mountain, be moved and don't doubt.
Yabona, nantoni nisukuba nicela, kwaye ukuba nithi kule ntaba, funquka, kwaye ningathandabuzi.
See, in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you say.
Yabona, ezintliziyweni zenu, kodwa nikholwe ukuba initena kuthetha kuyakwenzeka, ningakufumana enikutshiloyo.
That puts you back in the word.
Oko kukubeka emva elizwini.
Now that's not skim milk.
Ngoko asilobisi labantwana, yabona?
It puts you back. I know it goes jumps right over top of you, baby. Because it can't anchor.
Ikubuyisela emva, ndiyazi iyakutsibela kanye phezu kwenu. Mhlawumbi yabona ngokuba ayinakuzinza.
But real genuine faith catches that right now.
Ngokodwa olululo elenene ukholo liyakubamba oko kanye ngoku.
I've seen it, friends. Here's this Bible laying open before me. I've seen it happen. And I know it's the truth.
Ndiyibonile sihlobo, nantsi le Bhayibhile ilele ivulwe phambi kwam, ndiyibonile isenzeka, kwaye ndiyayazi ukuba inyaniso.
I know God in heaven knows that I might not live through to finish this message, but I know that it happened.
Ndiyazi uThixo esezulwini, uyazi ukuba ndisinokungahlali, ndiwugqibe lo myalezo, kodwa ndiyazi ukuba yenzekile.
I've seen it myself, I'm a witness of that word being fulfilled. And I know it is the truth.
Amen. Ndilingqina lwelalizwi lizaliseka oko ndiyakwazi ukuba kuyinyaniso.
Say it! And stand there and see the Creator bring a living creature into existence. Right in presence of your eyes.
Litho kwaye ume apho kwaye ubone umdali esizisa isidalwa esiphilayo ebomini kanye phambi kwamehlo akho.
Shake your head and wonder. Then look around and see him bring another one just exactly like it.
Because
you said so.
Ngokuba utshilo njalo.
And turn over here and say there will be another one there. And look, and there it is.
Kwaye kuqukela ngapha, uze uthi, kuya kubakho esinye phaya. Kwaye jonga, naso isiso.
Now that's the truth.
Ngoku leyo inyaniso.
Oh, where should we be?
Oh, kuphi apho sifanele ukubakho.
There's perfect faith.
Nalo ukholo olugqibeleleyo.
No vision. Just speak the word.
Hayi umbono, thetha nje ilizwi.
Never saw a squirrel.
Zange nambona unomatse.
He just said,
the scripture, what it was, and speak it. And don't doubt it. But what you say, it'll be there.
Watcho nje esisibhalo, into esasiyiyo, kwaye yithethe, kwaye ungayithandabuzi, kodwa oko kuthiloyo kuya kuba lapho.
And took God at his word and it was there. Am I right?
Kwaye ndamthabatha uThixo elizwini lakhe, kwaye kwakuphaya injalo loo nto.
That's just as powerful, friend, as your pastor. That's just as powerful as it was when Joshua stopped the sun.
Oko kunamandla nje kwaye sihlobo njengomalusi wakho. Oko kunamandla njenge xa uYoshua wamisa ilanga.
Amen. Because the sun was already there.
Ngokuba ilanga lalisele liphaya.
The elements was moving and he stopped the movement.
Izinto zazihamba kwaye wamisa ukuhamba.
But this, he brought something there that wasn't there.
Kodwa lena wazisa into ethile phaya eyayingekho phaya.
He created.
Wadala.
Amen. I'm so glad to be acquainted with a God that can take the dust of the earth someday.
Ndivuya kakhulu ukuqhelana noThixo onokuthabatha uthuli lomhlaba ngenye imini.
Now anything that called me back to life again, that's the same. Amen. After I've been planted in the grave.
Kaphandle kwanto waze wandibizela ebomini kwakhona olwakholo lunye emva kokuba ndihlwayelwe engcwabeni.
Oh, ma, there it is.
Oh, bethu, nanso iyo.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Amen.
Ukholo lwam lukhangela kuwe, wena mvana eCalvary.
You say and don't doubt, but believe that what you said, you shall have what you said.
Uyitsho kwaye ungathandabuzi. Kodwa kholo koko ukutshiloyo, uya kufumana oko ukutshiloyo.
Believe it happened.
Yabona, kholwa ukuba iya kwenzeka.
David in the psalm spoke of it.
UDavide kwindumiso wathetha ngaye.
And with it, he took his power and he ministered to others.
Kwaye ngalo, wathabatha amandla akhe waza walungiselela kwabanye.
Not only did he keep it to himself, but he minister to others by.
Akazange wawagcinela kuye kuphela, kodwa walungiselela kwabanye ngawo.
Also saved others even to the uttermost, and he can do the same thing now.
Ngokunjalo wasindisa abanye nqo naseziphelweni kwaye angenza kwa into ekwanye nangoku.
And promised the same faith to the believers in his word.
Kwaye uthembise kwa ukholo olukwalunye kumakholwa elizwini lakhe.
John 14:12 he said, so Mark 16 and also in Mark 11:23 we just read.
Kwaye uYohane njengoko uYohane ishumi elinesine, ishumi elinesibini watsho njalo, Marko ishumi elinesithandathu kunye ngokunjalo kuMarko ishumi elinanye amashumi amabini anesithathu sisandula ukufunda.
Now what? Now he has appeared to us in the same form that he did to them in the Old Testament.
Ngoku qolasela, ngoku ubonakele kuthi kwimo ekwanye awenza ngayo kubo kuTestamente endala.
And in the same as it is in the New Testament.
Kwaye ekwanye njengoko wenzayo kuTestamente entsha.
And assured by the same word, the same Christ.
Kwaye ubonakalise kwa ngelizwi elinye uKristu omnye.
And I declare to you that Christ is the Holy Ghost.
Kwaye ndazisa kuni lo Kristu ngumoya oyingcwele.
Amen. The word Christ means the anointed one.
Igama elithi Kristu litheta othanjisiweyo.
Just the person that's anointed, that is the Christ. The anointed one.
Nje umntu othandisiweyo lowo uKristu othandisiweyo. Bangaphi abayaziyo ukuba loo nto yinyani? Leyo lutolik othandisiweyo kuya kubakho umntu oya kuthanjiswa.
Anointed with what? The Bible said in Acts 2 that Jesus of Nazareth, a man approved of God. Anointed with the Holy Ghost.
Athandiswe ngantoni? IBhayibhile ithe kwizenzo isibini ukuba uYesu waseNazarethi indoda evunyiweyo nguThixo ethandiswe ngomoya oyingcwele. yahamba hamba kwaye isenza imisebenzi emikhulu kunye nezinto yabona.
And God manifested proved that he was in this man.
La Thixo wabonakala, wabonakalisa ukuba waye ekule ndoda.
And now we become anointed with that same spirit.
Kwaye ngoku siba ngabathanjisiweyo ngaloo moya okwamnye.
Anointed Messiah, Messiahs of the last days, to shine forth the resurrection of Jesus Christ.
O Messiah abathanjisiweyo, O Messiah bomhla wokugqibela, ukukhanyisa uvuko luka Yesu Christu.
To show that he is not dead, but in the form of the Holy Ghost.
Ukubonisa ukuba akafanga kodwa kwimeko kamoya oyingcwele.
He's in his people, moving among his bride.
Usebantwini bakhe, ushukuma phakathi komthakazi wakhe.
With a love affair to her, pouring out into her himself.
Ngonxulumano lothando kuye, ezithululela kuye ngokwakhe.
They are becoming one already.
Baba banye ukulungiselela isidlo somtshato.
And the same sign promised by the same God in the same word is making its same manifestation.
Kwaye imiqondiso ekwaminye ethenjiswe nguThixo kwamnye kwilizwi elinye lenza kwa ukubonakaliswa kwakhe okunye.
There's nothing left for us to do but believe it.
Akukho nto isaseleyo yokuba siyenze koko kulikholwa. Kwaye kulikholwa ngundoqo.
And that creates a perfect faith.
Kwaye oko kudala ukholo olugqibeleleyo.
Just think how numb we are. Just think of that just a minute.
Khawucinge nje sindindisholo kanjani, kanjani, cinga nje ngoko oko umzuzu ngoku.
Now let's see, has he done all things well?
Ngoku masibone, ingaba uzenzile zonke izinto kakuhle.
Has he ever told us anything? But what happened just exactly the way he said.
Ingaba wakhe wasixelela into ngaphandle koko kwenzekayo ngokuchanekileyo ngendlela ayichiloyo.
Hasn't he performed and has a great pillar of fire been among us and done just exactly like he promised to do?
Ingaba akayenzanga kwaye ingaba intsika yomlilo enkulu ayibangakho na phakathi kwethu kwaye yenza ngokuchanekileyo njengoko wathembisa uyakwenza. Ingaba sibonanga yona, ingaba inzululwazi ayithabathanga emva kokuba kuqikelelwe ukuya kwenzeka.
Go right there and have it even in the papers and magazines, pass it right back and show it when it's told you months before it happened.
Yaya kanye phaya, kwaye yabakho, nakumaphepha, nakolindixesha, yapakishwa kanye emva yaza yaboniswa, xana ixelelwayo kwinyanga ngaphambi kokuba yenzeke. Akayenzanga kanye ngokuchanekileyo ngendlela awenza ngayo kwiTestamente endala nakwiTestamente entsha. Kwaye nje ikwa ngomnye ngokuchanekileyo. Umoya oyingcwele okwamnye uyeza kwaye ungumcaluli. Kwaye ilizwi likaThixo elikhawulezayo nelibukhali kunekrele lintlangothi mbini. Umcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo. Ayikho njalo loo nto. Asinguye lowa uThixo kwamnye. Ngoku lowa okwamnye akanguye ongaqhelekanga wasendaweni ithile engenye ulapha. Ulapha wenza oko ukudala ukholo olugqibeleleyo. Ndiyamva yena, ndiyazi ukuba ulapha ngoku. Ndiyazi ukuba umoya wakhe ulapha. Ndiyazi ukuba wazi zonke izinto. Amen. Kwaye ndiyazi ufuna ukwenza into ethile, ube esenza into ethile, ukudala oku kugqibelela kokholo ebantwini.
Or he could have walked into eternity like it was in the days of Noah, they so say.
Ingaba siya kuhamba siye kwingunaphakade njengoba kunjalo ngemihla kaNoah kunye nemiphefumulo yesibhozo yasindiswayo.
Are we going to come like Lot for three out of Sodom?
Ingaba siya kuza njengolothe nabathathu kuphuma eSodom?
Are we going to come like in the days of John the Baptist with six believers?
Ingaba siya kuza njengakwimihla kaYohane umbhaptizi kunye namakholwa amathathu? Masikholwe ngokuba imisebenzi yakhe igqibelele.
They're manifested daily and perfectly before us, showing that he is the Word, the Word.
Ibonakaliswe imihla ngemihla kwaye ngokugqibeleleyo phambi kwethu esibonisa ukuba ulilizwi, ilizwi.
Hebrews the fourth chapter says the Word of God is sharper than any two-edged sword even a discerner of the thoughts and intents of the heart.
AmaHebhere isahluko sesine athi ilizwi likaThixo libukhali kunalo naliphi ikrele elinhlangothi mbini lide licalule ingcingane nezicabango zenhliziyo.
Think of that.
Cinga ngoko.
The word of God is that a discerner of the intents of the heart.
Ilizwi likaThixo liyiyo loo nto umcalulo wezicabango zenhliziyo.
For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword.
Ngokuba ilizwi likaThixo liyakhawuleza kwaye linamandla kwaye libukhali kunalo naliphi ikrele elinhlangothi mbini.
Piercing even to the dividing asunder of the soul and of spirit and of the joints and of the marrow.
Lihlaba lide liphumele kwahluleni umphefumulo nomoya kwanamalungu kwanomongo.
And is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Kwaye lingumcaluli wengcingane nezicabango zenhliziyo.
The word made flesh. Hallelujah.
Ilizwi lenziwe inyama. Hallelujah.
The word operating in human flesh.
Ilizwi lisebenza enyameni yomuntu.
By physical signs, by material signs, by scriptural signs.
Ngemiqondiso esenyameni, ngemiqondiso yokwizinto eziphathekayo, ngemiqondiso yesibhalo. Ngokugqibeleleyo kuzisa kuwe ukholo olugqibeleleyo lokwenza uxilo olugqibeleleyo. Kutheni singenakujonga kuyo? Hayi efihlakeleyo. Umtyholi ubeke yonke into ehlabathini phambi kwakho ezama kukugcina ukukwenza akugcine ungalikholelwa lona. Uya kuyizisa emhlanganweni aze azame ukugibisela yonke into anakho ngaphambi kwakho. Yivuthulule kude kuwe. IBhayibhile ithi vuka uzivuthulule. Zitswebe umoya wakhe ulapha. Uyakwazi. Unento enye uma uyenze kwaye leyo kukuyikholwa yona ukuyamkela yona. Uyazi. Uyayikholelwa loo nto? Uyayazi into ikuwe. Uyakwazi into oyiyo. Uyayazi into oniminqweno yakho. Uyakwazi onesidingo sakho.
Jim,
uyakholelwa uyazi malunga nolwasana. Kuthatyathwe umkhuhlane wakhe ngaphambi kokuba wena uhambe ikhulu elinesihlanu. Uyakholelwa uyakuphilisa. Yiza kulo namhlanje luyagula uyakumka kulo. Ndijonge nje ngaphaya ndaza ndababona phambi kokuba balishiye ikhaya into abayenzileyo ngoku leyo yinyani.
You believe God will give you victory over that diabetes?
Nkosikazi Little, uyamkholelwa uThixo uyakunika uloyiso kuloswekile. Kukho umfazi ohlele ecaleni lakho, andikwazi kodwa umoya uphezu kwakhe. Into akhathazeke malunga nayo ngomncinci unomntwana ofanele ukuba notyando emehlweni okanye into ethile. Usuka eChicago.
Quicker, more powerful than a two-edged sword, a deserter.
Liyakhawuleza linamandla ngaphezulu kuneqele elinhlangothi mbini umcaluli.
What is the word?
Yintoni ilizwi?
You believe that? Certainly.
Niyayikholelwa loo nto ngokuqinisekileyo.
There's a lady sitting right in the next row there. Just had an eye operation.
Kukho inenekazi lihleli kanye kumqolo olandelayo phaya lisandula ukuba notyando elisweni. Alwenzekanga kakuhle kodwa uyayikholelwa yona uyakuba ngolungileyo. Uyayikholelwa yona kulungile. Yena ucinga malunga noko, Nkosikazi Park and Po, asiko kwakho, kokwalo mzukulwane uhleli apha.
You're praying about it, but you believe that God will make it well?
Uthandaza malunga naye, kodwa uyakholwa ukuba uThixo uyakumenza aphile?
You believe God can tell me what's wrong with him?
Uyakholelwa uThixo angandixelela intoni engalunganga kunye naye?
Doctors don't know.
Oogqirha abazi, hayi, injalo loo nto.
Swelling, lungs, that's right.
Ukudumba kwemiphunga, injalo loo nto.
You got a blood condition. Correct?
Unemeko yegazi, ichanekile.
You're kind of confused about whether they're going to go to school or not.
Bakuhlobo lokubhideka malunga nokuba baya kumyeka aye esikolweni okanye hayi.
Quicker, more powerful than a two-edged sword.
Liyakhawuleza linamandla ngaphezu kweneqele elintlangothi mbini.
I see a woman losing her food.
Ndibona umfazi ephuncukana nokutya kwakhe.
She's somewhere, let me get a face somewhere. He has sitting back there.
Usendaweni ithile, mandifumane ubuso bakhe endaweni ithile, ewe uhleli emva phaya.
Her name's Mrs. Llewellyn.
Igama lakhe Nkosikazi Llewellyn.
She believed with all her heart that stomach trouble will leave you. Amen.
Uyakholelwa ngenhliziyo yakhe yonke, lo ngxaki yesisu iza kumka kuwe. Amen.
Here's a lady sitting right across from her, looking at me right now, sitting on the end.
Apha linenekazi lihleli kanye ngaphesheya kusuka kuye lijonge kum kanye ngoku lihleli ekupheleni.
Wearing glasses.
Nxibe indondo.
She's got arthritis. It's in your left hand. It was. It ain't now.
Unesifo samathambo, sikwisandla sakho sasekhohlo, yayikho, ayisekho ngoku. Ewe, ukuba uyakholwa.
What about that little baby right back there?
Malunga naphi nolasana oluncinci kanye emva phaya?
It comes from Ohio.
Lisuka eOhio.
Got cancer in the eye.
Linomhlaza elisweni.
You believe God will heal it?
Uyakholelwa uThixo uyakuphilisa.
You believe it?
Uyakuyenza. Uyayikholwa. Ashland, Ohio.
You believe now that God will make it well, you'll do it.
Uyakholwa ngokuba uThixo uyakulenza liphile. Uyakuyenza.
What is it? More powerful, quicker than he.
Yintoni lona? Linamandla ngaphezulu liyakhawuleza kunalo naliphi.
Here's this lady here.
Nakuhleli nenekazi apha.
Something struck her. She got trouble in her shoulder.
Into ethile imbethile. Unengxaki egxalabeni lakhe.
That's right. Is that right? All right, believe it and leave.
Injalo loo nto, ingaba injalo loo nto, kulungile, ikholelwe kwaye iyakumka, yabona?
The word of God, a deserter of the thought and the intent of the heart.
Ilizwi likaThixo, umcalulo wengcingane kunye nezicamango zenhliziyo.
Now there's no prayer cards in this building.
Ngoku akukho makhadi okuthandazelwa kwesi sakhiwo. Akukho mntu wokuthandazelwa, nikezela nawaphi amakhadi okuthandazelwa. Asiwasebenzisi wona apha, ngaphandle kokwenza nje ukugcina ucwangco. ufuna ukuthandazelwa.
How many wants to be prayed for? While the word is manifested through flesh.
Hallelujah.
Bangaphi abafuna ukuthandazelwa ngelithuba ilizwi libonakaliswe lisenyameni.
Let this roll here. Get out and come down this way, right down this aisle here first, starting here. You that wants to be prayed for.
Lomgca mawuphakame uze uhle uze ngalendlela kanye ukuhla ngalendlela apha kuqala kanye apha nina bafuna ukuthandazelwa. Ngoku emva koko ndifuna lendlela apha ize ezantsi emva kwabo. Ngoku emva koko babe gqithile makuze lendlela ingapha kwelicala. Liyakhawuleza linamandla ngaphezu. Ingaba iqele linhlangothi mbini linokwenza oko? Hayi mhlekazi.
What the word of God can do it.
Kodwa ilizwi likaThixo lingakwenza.
Why?
Ngoba.
It is the word of God.
Lilizwi likaThixo.
Now you believe it?
Ngoku niyalikholelwa? Inyanga enkulu.
Where's that sister from down in Tennessee? Sister Unrin,
Downey. Uphila dade usuka ezantsi eTennessee. Utate Ungrin, okanye Downing.
The great physician now is near.
Inyanga inkulu ngoku ikufuphi.
I never forget that Fort Wayne that night when that little Amish girl or dunkard.
Andisokuze ndiyilibale loo nto eFort Wayne, ngoba busuku xala ntombi incinci yom-Amish okanye umDakan.
What's that there playing that the great physician has here?
Wayehleli apho, edlala yona, inyanga inkulu ngoku ilapha.
Here that little boy was healed. She jumped up, the Holy Ghost fell on her.
Isiva ukuba la nkwenkwe incinci yayiphilisiwe yaqhuma umoya oyingcwele wayiwela. Iinwele zayo ezintle zawela phantsi emagxini ayo kwaye ipiano zange iphose inkokhelo ntlabelo. Inyanga inkulu ngoku ikufuphi uYesu onovelwano. Amandla ngaphezu kwendalo ishukumisa loo maqhosha ipiano idlala inyanga inkulu ngoku ikufuphi. Jonga ni, niyakholwa, kufanele ube njalo. Yabona, ngoku khumbula, xa ugqitha, ngoku ukuba kuyikholelwa, sukuza, hlala phantsi. Yiti andizukuya, andizukukhubeka kule nto ndiyeza, ndikholelwa. Xa ndi, iBhayibhile ithe, le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo, ukuba babeka izandla kwabagulayo, baya kuphiliswa. Ichanekile kanye loo nto. Ngoku loo nto iphantsi komqathango ukuba uyalikholelwa lona. Ngoku ndiyayikholelwa lena, uThixo uyayingqinela kuwe, ndiyayikholelwa yona. Uyabona, uyalibonakalisa ilizwi lakhe, ukubonakalisa ukuba ilizwi lakhe. Ukuzaliseka kwesibhalo, ukubonisa ukuba sisiso. Ngoku kholelwa xa ugqitha apha. Uyakuyenza loo nto. Kwaye, ngoko xa ndibeka izandla phezu kwakho, yiloo nto kanye iBhayibhile itshiloyo. Ninayo ioli yokuthambisa apha, mzalwane Neville. Yiza nayo kwaye yiza kwelinye icala eli masizalise nje isibhalo. Yiza kweli cala apha kwaye uthambise wonke umntu njengoko begqitha kwaye siya kubathandazela. Ngoku ukuze ndiqiniseke ukuba ndiya kufumana umthandazo wokholo kuye wonke kuni. Wonke umntu makabeke izandla komnye abangamakholwa. Yolula nje niphambanise izandla zenu komnye.
find out something in a few minutes.
Kulapho siya kufumana into ethile kwimizuzu embalwa.
I see just how advanced my church is on what we believe.
Amen.
Ndiyakubona ukuba liphambili kangakanani ibandla lam koko sikholelwa kuko. Ndibona baphambili kangakanani abantu. Bakulungele kangakanani ukuthabatha ikrele baze bahambe kumgca ongaphambili bathi. Ndikucela umngeni Sathane. Yabona, ndikucela umngeni, akunakho. Akunakho ukundenza ndingalikholwa nakanye.
What are these things done for? So that people will believe.
Zenzelwe ntoni ezi zinto ukuze abantu bakholwe.
Yes,
it's the word.
Lilizwi.
It's where that shows that I'm preaching you the truth, the word.
Kulapho oko kubonakalisa ukuba ndishumayela kuni inyaniso, ilizwi.
The word made flesh.
Ilizwi lenziwe inyama.
Made flesh in you.
Lenziwe inyama kuni.
Made word, made life in you. Made life in me.
Lenziwe ilizwi, lenziwe ubomi kuni, lenziwe ubomi kum, yabona?
The great physician.
Inyanga inkulu.
All right, let us bow our heads.
Kulungile, masithobiseni inhloko zethu ngoku.
Lord Jesus, the great physician now is near. You are the physician.
Nkosi Yesu, inyanga inkulu ngoku ikufuphi, uyinyanga.
I have preached your word and your word has declared that you are here.
Ndilishumayele ilizwi lakho kwaye nelizwi lakho lidandalazisile ukuba ulapha.
That you are the same yesterday, today and forever.
Ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade.
That you cannot fail.
Ukuba akunakohluleka.
You never fail.
Akuzanga wasiphoxa Nkosi.
And now let each one of these that has their hands on each other. May the blessings of God rest upon them.
Kwaye ngoku yenza bonke ngamnye kwaba abanezandla zabo komnye zanga insikelelo zikaThixo zingaphumla phezu kwabo.
And as we come, they are believers.
Kwaye njengoko sisiza bangamakholwa.
And as we anoint them with oil, the pastor and I.
Kwaye njengoko sibathambisa ngeoli umlungiseleli kunye nam. Kwaye sibagqithise kulo mgca. Wanga ngamnye ogqithayo apha enokholo lokulikholelwa. Azi ukuba kwa uThixo wasezulwini umi ekho. Wanga ngamnye angazidlikidla.
Can they only this one time, Lord?
Banga ngelixesha linye, Nkosi.
Just let them lay it stroke down, Lord, one time.
Benze nje, mayifunxeke le ezantsi, Nkosi, ixesha libe linye.
Open their eyes, Lord, that they can see what is going on.
Vula amehlo abo, Nkosi, ukuze babe nakho ukubona okwenzekayo.
And not be blind, staggered.
Kwaye bangabizi imfama begxadazela.
But to see the reality of the presence of a resurrected Jesus Christ.
Kodwa babone eyona nto yobukho buka Yesu Christu ovukileyo.
Grant it, Lord, through Jesus' name. Amen.
Siphe oko Nkosi ngegama lika Yesu. Amen.
I charge you in the name of Jesus Christ. That you come not in this line unless you feel that you got that perfect thing.
Ndiyaniyalela egameni lika Yesu Christu ukuba ningezi kulo mgca nide nive ukuba ninalo olwakholo olugqibeleleyo.
Because you're always taking their time, somebody else's time.
Kuba uthabatha nje ixesha labo, ixesha lomnye umntu.
Don't you do it.
Ningayenzi.
And by as long as I've preached to you, have I ever said one thing to you but what has happened?
Kwaye ngo oko nje ndishumayele kuni ingaba ndake ndatsho nenye into kuni ngaphandle koko kwenzekayo. Ngokuchanekileyo inkosi ikwenzile oko. Ikwenzile oko hayi ikwenzela mna ndiyakholwa.
For you that you might believe that what I'm telling you is the truth.
ikwenzele wena ukuze ube nokukholwa ukuba oko ndikuxelele kona kuyinyaniso. Ngoku uyayikholelwa. Iyakulunga kwaye uyakuphila. Xa usiza ngapha, wisa ukungakholwa kwakho kanye koku isingcobo sokomoya ezantsi apha. Akunakusibona kodwa silapho. Xa la oli kuchukumisa, wisa ukungakholwa kwakho kanye apho. Beka oko uze uhambe umke kunye nokholo olugqibeleleyo lokuba uphilile. Uyakuyenza? Inkosi inisikelele ngoko. Kulungile, ndiza kucela umntu othile onokukhokela amaculo. Nje uku uphi la mshumayeli mkhulu, mzalwane obe, kubani igama lakhe, Caps, mzalwane uCaps, ingaba usemgcini? Yintoni leyo? Yiza apho mzalwane uCaps, kwaye ume phaya uze ucule ibandla, ngelixa sonke sithandazayo, inyanga enkulu ngoku ikufuphi. Njengoko beyikhokela, wonke acule ngoku ngentliziyo zenu. Sukucula nje yithi, ndiza kucula, nyanga enkulu, ngoku ikufuphi, uYesu onovelwano. Thetha ezityhafileyo intliziyo zivuye, uYesu onovelwano. Oh, 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 bethu. Zonke indlathi zakho, ezinzwaneni zakho, loyike ilizwi. Ewe, inyanga inkulu ngoku ikufuphi, uYesu onovelwano. Ubonakalisile ukuba ulapha. Ndiyamkholelwa yena. Amen. Kulungile, mabathi abo banokholo beze ngaphambili. Egameni likaYesu Kristu ndibeka izandla zam phezu kwakhe ngempiliso yakhe. Ngabo bonke babo. Ngoku masithobiseni iintloko zethu ngoku. Inyanga enkulu ikufuphi ngoku uYesu onovelwano. Uthetha intliziyo ezityhafileyo zivuye, oyivani ilizwi likaYesu. Imnandi lizwi ingoma yeserafi, limnandi gama kwimilebe yabafayo, limnandi ngoma yakhe yaculwa, Yesu, Yesu osikelelweyo. Niyayazi na into endiyenzileyo kuni?
You call me your pastor, and you say, well, for so I am.
Nindibiza mna umalusi wenu, kwaye niyalungisa, ngokuba ndingonjalo.
If I, your pastor, have been identified by Jesus Christ, that I do his work, then believe my word.
Ukuba mna umalusi wenu, ndibe ngowazisiweyo nguYesu Kristu ukuba ndenza imisebenzi yakhe, ngokholelwani elizwini lam.
Eba. By acting this act of faith by laying hands upon you,
ngokwenza esisenzo sokholo ngokubeka izandla phezu kwenu,
I have condemned the disease and affliction that's bothering you.
Ndizigwebile izifo nokubandezeleka obekunikhathaza.
Believe that. So shall you have your request, regardless of what it is.
Kholelwani oko, ke niya kukufumana enikucelileyo, nokuba kuyintoni. Ngokuba zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
And when you pray, believe that you receive what you ask for.
Kwaye xa sukuba nithandaza, kholwani ukuba niyakwamkela oko nikucelileyo.
And I truly believe that I receive it.
Kwaye ndiyakholwa ngenyaniso ukuba ndiyayamkela.
And in my heart, I accept every one of your healings.
Kwaye entliziyweni yam, ndamkela yonke ngamnye kwimpiliso yenu.
Amen. I accept it, that it's done.
Ndiyayamkela ukuba yenzekile.
I believe it. I believe it with all that's in me.
Ndiyayikholelwa. Ndiyikholelwa ngako konke okukum.
Also with my hands upon me, handkerchiefs laying here.
Ngokunjalo kunye nezandla zam phezu kwezi tshefu zilele apha.
I've been watching it close.
Bendijongile ngokuzondelela.
I believe that they will produce just exactly what the people require.
Amen.
Ndiyakholwa ziya kuvelisa kanye ngokuchanekileyo oko abantu bakucelileyo.
I believe it.
Ndiyayikholelwa.
This is coming into that third book.
Oko kuza kolwatsalo lwesithathu.
Amen.
I believe it.
Ndiyayikholelwa.
And I want to ask you a sincere question, you that pass through the prayer line.
Ngoku ndifuna ukunibuza umbuzo onyanisekileyo nina bagqithe kulaa mgca wokuthandazelwa.
Can you actually believe and feel now that there is something happened in you since you've had hands laid on you?
Ningakholelwa ngenene kwaye nive ngoku ukuba kukho into ethile yenzekileyo kuni kusukela ekubekweni izandla kuni.
There he is.
Phakamisani isandla sakho. Nantso ke hiyo.
This is what we waited for. Now this is just starting to bloom now, see? Just started with
Lena ilonto besilindile. Ngoku lena siyo oku nje kukuqalisa ukutyatyamba ngoku. Yabona iqalise njenge
I did this for a purpose.
Ndikwenzile oku ngenjongo. Ndikwenzile oko ngenjongo.
I'm working out something.
Ndenza ukuthile.
Taking this charge of faith and going right back to the beginning and come in, see?
Yabona, ithabatha ukusebenza kokholo, kwaye ukuya kanye emva ukuya kuqalisa uze ungene ngaphakathi, yabona?
To kind of raise faith in a bracket where you never noticed it that way before.
Uhlobo lokunyusa ukholo kumgangatho apho ongazange uyiqaphele ngaloo ndlela ngaphambili.
Not a faith, but a perfect faith.
Hayi ukholo, kodwa ukholo olugqibeleleyo.
Build it up in here.
Ndilwakhele khona apha.
And watch a perfect God with a perfect heart keep a perfect promise by his perfect word.
Kwaye qaphela uThixo ugqibeleleyo kunye nentliziyo egqibeleleyo egcine isithembiso esigqibeleleyo ngelizwi lakhe eligqibeleleyo. Elibukhali kunekrele elintlangothi mbini kunye nomcalulo wengcingane zentliziyo.
We're coming now to the perfection because the people have to come to this in order for the rapture.
Amen.
Intoni siya kwingqibelelo ngoku ngokuba abantu bafanele beze ngoku ukuze baye kuqwilo.
That's what's holding away right now.
Yiloo nto ilubambileyo lungezi kanye ngoku.
Is waiting for that church to come into that perfect rapture faith.
Lulindele elabandla ukuba lize koluya lugqibeleleyo ukholo loqwilo.
Looking for.
Sifuna lona.
It means a lot of shaving down for me. It means a lot for you.
Kuthetha kuninzi kokucheba kuhle kum, ithetha ukukhulu kuwe.
But together we'll make it by the grace of God. Amen.
Kodwa ngokuhlangeneyo siya kulwenza ngenceba kaThixo. Amen.
The grace.
Inyange nkulu ikufuphi ngoku onovelwa. Nkosi Yesu sikelela umzalwane wam othandekayo.
May your holy ghost ever make this pastor well and help my soul.
wanga umoya wakho ingcwele ngamenza lo malusi aphile kwaye umgcine esempilweni kwaye omelele kulunguselelo ombizele lona. Kweli ka Yesu igama, ndiyayibanga yona Nkosi ndiyamthanda. Siyayibanga yona, siyazi ukuba ilungile, siyayikholelwa ngoku. Inandi ngome yake yaculwa, o Yesu, Yesu sikelelweyo. Animthandi yena? Cingani nje kanye apha ngoku sekuqalisile ukwenzeka umsebenzi emzimbeni wakho. Yempiliso yakho. Ngokuba oko akuthembisileyo kuyakwenzeka. Kwaye ngoku uyabona nikubambile oko bendikutsho ngobu busuku. Ingabani sifumene isisombululo sayo. Yabona, ukuba nithi kule ntaba. Yabona, sanokuthandabuza, sanokuthandabuza, kodwa kholwani ukuba oko nikuthethileyo.
Now watch it in less than 5 minutes time. Every hand went up that a work had begun in them right now.
Amen.
Ngoku iqwalaseleni ngaphansi kwemizuzu emihlanu yexesha zonke izandla ziphakanyisiwe ukuba umsebenzi uqalisile kubo kanye ngoku.
Oh my, there it is, that's it. What is it? The presence of the great physician.
Oh bethu, nanko enguye, yiloo nto, yintoni? Ubukho benyanga enkulu.
Oh, let's raise our hands.
Amen.
God.
Hallelujah.
And sing it again.
Oh, masiphakamiseleni izandla zethu kuThixo kwaye sicule kwakhona. Inyanga enkulu ikufuphi ngoku uYesu novelwa noluhu uthethe intliziyo ezityhafileyo zivuye. Oh, Ivani, lizwi lika Yesu. Limnandi lizwi kwingoma yeserafi. Limnandi kama imilebe yabafayo. Imnandi ngoma yakhe yaculwa. Oh, Yesu. Yesu sikelelweyo.
Let's just stand still a minute.
Masime nje okomzuzwana ngenzolo.
Let's just worship him in our hearts.
Masinqule nje yena ezinhliziyweni zethu.
Think of it. God is here.
Icinge, Thixo ulapha.
He's here.
Ulapha. Ubani?
Who identified himself as being the Word?
In
the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ekuqalekeni ebekhona ulizwi, kwaye ulizwi bekunye noThixo, kwaye ulizwi benguThixo.
And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever.
Kwaye ulizwi wenziwa nyama, waza wahlala phakathi kwethu, okwanguye izolo namhlanje naphakade.
The word is sharper than a two-edged sword, even a discerner of the thoughts and the intents.
Ilizwi libukhali ngaphezu kweqele lenhlangothi mbini, kwaye nomcaluli wengcingane kunye nezicamango.
What you come here for, what's your purpose of being here, who you are.
Oko uzele kona apha, injongo yakho yokuba lapha, ungubani wena.
Identified Jesus Christ to be Messiah.
Lamazisa uYesu Kristu ukuba nguMesiya.
And today it identifies him as being the same Messiah yesterday, today, and forever.
kwaye namhlanje limazisa yena ekubeni kwangumesiya omnye izolo namhlanje naphakade.
The great physician who is here who said,
inyanga enkulu elapha ethe,
these signs shall follow them as believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphila.
And if you say to this mountain be moved,
kwaye ukuba nithe kule ntaba funquka,
and don't doubt in your heart but can believe,
kwaye ningathandabuzi ezintliziyweni zenu kodwa nibe nakho ukukholwa.
If he can create worlds,
ukuba unakho ukudala onomatse,
who has no way at all or nothing there to believe,
ongenandlela konke konke okanye akukho nto phaya yokukholwa. Lukholo lwam oluhamba kwaye luyokwenza oko. Ukholo lwam entweni andicele umngeni ukuba ndiyicele. Undicele umngeni ukuba ndiyicele. Kwaye ndimamkele umngeni wakhe ngentobeko elizwini lakhe ndicelile kwaye ibonakele. UThixo esezulwini uyazi ukuba oko kuyinyani. Akanakho na ukuphilisa ogulayo. Ukuba unokundiphakamisa ngokholo phezulu ngale ndlela nkqu nabantu. Nkqu nokuba abanakho ukukhwela kulaa mgangatho, ukuba abanakho ukuyenza, angasebenzisa ukholo lwam. Angandiphakamisela kulaa ndawo kwaye ndikhwela ngenxa yakho. Ndikholelwa wena, ndithethela wena.
I'm your brother, standing as your brother, an intercessor, trying my best to hold you before God.
Ndingumzalwane wakho, ndimi njengomzalwane wakho, umthetheli, ndizama ukungcono kwam, ukugcina wena phambi koThixo.
Now I'm standing here right before the white throne now.
Kwaye ndimi apha kanye phambi kwethrone emhlophe ngoku.
Taking that, pouring my finger that bloody sacrifice there and speaking through his name that it's done.
Kwaye ndingxengxeza oko ndisalatha umnwe wam kweladini linegazi phaya kwaye ndithetha ngegama lakhe okokuba yenzekile. Ifanele yenzeke kwaye ifanele yenzeke.
You know it's happened.
Niyazi yenzekile.
I know it's happened. So do you know it's happened.
Ndiyazi yenzekile ke niyazi ukuba yenzekile.
And so.
Amen. Kwaye injalo, injalo loo nto. Amen. Ingoma eyakhe yaculwa, o Yesu, Yesu osikelelweyo, limnandi lizwi kwingoma yeserafi. Limnandi gama kwimilebe yabafayo, imnandi ngoma yakhe yaculwa, Yesu, Yesu sikelelwe.
And the devils were subject unto us in thy name.
Kwaye amademoni asithobela egameni lakho.
Sweetest name on mortal tongue.
Igama elimnandi kwimilebe yabafayo.
The devil that raises the dead.
Amademoni oko kuvusa ofileyo.
That heals the sick.
Oko kuphilisa ugulayo.
That cleanses the leper.
Oko kucoca iqhenqa.
That casts out devils.
Oko kukhupha amademoni.
That makes Christians.
Oko kwenza amaKristu.
There's not another name under heaven.
Oko gama limbi phansi kwezulu.
Are living it, baptized in it.
Ndihlala kulo, ndibhaptize kulo.
Believe it. Worship in it. Oh, let me become part of it.
Ndiyalikholwa lona, ndinqula kulo, Oh, mandibe inxalenye yalo.
Let me lose my own self and find it, Lord, in thee.
Mandiphulukane nesiqu sam, ndize ndifumane lona Nkosi kuwe.
That name called Jesus Christ, the anointed Messiah.
Ela gama libizwa Yesu Kristu, uMesiya othanjisiweyo.
That I might press my way through the mud of unbelief to reflect the beauty of Jesus Christ and say yesterday, today and forever.
Ukuba ndityhale indlela yam kwidaka lokungakholwa ukuze ndibonakalise ubuhle buka Yesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje naphakade.
God bless you now.
UThixo anisikelele ngoku.
When you get back here next Sunday, give a testimony how you were healed. What happened this week?
Xa nibuyela emva apha kwicawa elandelayo, nikani ubungqina ukuba niphiliswe njani, kwenzeke ntoni kule veki.
Watch to see what happens. It's over.
Qwalasela ujonge kwenzeka ntoni, iphelile.
Amen. How you know?
Wazi njani?
He told me to say it and I said it.
Undixelele ukuba ndiyitsho kwaye ndiyitshilo.
Amen. Roll it in. It's over. I believe it.
Yiyo leyo, yiyo leyo, idlulile. Ndiyayikholwa.
Now, the pastor.
Hallelujah.
Just a moment.
Ngoku, umalusi, umzalwane Nevel. Nje, ithutyana.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Blessed be the name of God. Let us raise our hands and worship him.
Malisikelelwe igama lenkosi, masiphakamise isandla sethu kwaye simnqule yena umzuzu.
As a believer, did you notice the distance and how much of the message was spoke?
Sibulela wena nkosi, sibulela wena nkosi, enkosi bawo, enkosi bawo. Njengekholwa ingaba uqaphele umgama ukangakanani umyalezo uthethiwe.
And in the rhythm it was spoken.
Kwaye nakwisingqi othethwe ngaso.
And watch the interpretation turn back to the same.
Kwaye qwalasela utoliko lujike lwaba kwayinto enye.
Amen. Hallelujah.
Yiloo nto.
Watch what it was exactly with the message and confirming that the thing was the truth.
Qwalasela into ebiyiyo ngokuchanekileyo ikunye nomyalezo kwaye ingqina ukuba into yayiyo inyani.
He has already performed what he promised he would do.
Amen.
Ukuba ebesele ekwenzile oko akuthembisileyo kuwe ukuba uyakwenza.
Watch the way that comes forth and watch the way this interprets.
Qwalasela indlela oko ukuza ngayo kwaye uqwalasele indlela ekutolikiweyo oko.
Watch how long he spoke and watch how many words he said.
Amen. Amen.
Just exactly.
Qwalasela indlela ende ayithethileyo kwaye qwalasela mangaphi amazwi awatshiloyo. Yabona njengokuchanekileyo.
The Lord bless you till I see you again.
Inkosi inisikelele de ndinibone kwakhona. Amen.